Enkosi, masithobe inhloko zethu okomzuzwana nje.
Heavenly Father, we are grateful to thee today for this privilege of
Bawo sizulini sinombulelo kuwe namhlanje. Ngelungelo lokuhlangana kunye kwakhona. Sisazi kuba ngemini ethile siyakuhlanganela okokugqibela njengababhubhayo. Size sihlangane kwelo lizwekazi lobuqaqawuli kunye nawe kwaye bonke abahlanguleyo bazo zonke izidaba zexesha bayakuhlangana apho. Oh, iintliziyo zethu zibetha ngokukhawuleza ngokulangazelela okukhulu silindele kufika kwalo yure ngenxa yaloo nto konke ukoyika kuyanyamalala kuthi asinanto siyoyikayo asinanto sinokuyoyika sikhangele phambili kwelo dinga wathi uThixo kunaphakade wasenzela lona kwaye siyazi ukuba liyinyaniso yiyo loo nto siphilayo siphilele loo nto lo yure elo xesha xa oku kubhubhayo kuya kutshintshwa size senziwe sifane naye kwaye akusayi kubakho kugula kwakhona kungabikho ntsizi kungabikho zintliziyo zibuhlungu okuya kube kuphele konke kwaye ngovuyo ezintliziyweni zethu thina ngokholo nenkuthalo silindele loo mini kungoko sihlangene apha namhlanje nkosi ukuza kuvuma iziphoso zethu sicele inceba yiyo loo nto sijongene nesibingelo kusasa nje ngokuba siyazi ukuba singabantu ababhubhayo kwaye kukho iimpazamo ezininzi kuthi kwaye sizele ziziphoso kodwa sizokuvuma iziphoso zethu size sikhangele ukuba wethu wasezulwini ngeentliziyo ezivulekileyo ukuze sifumane iintsikelelo nokuhlaziywa kwamandla nokholo aziyena asinike ngale yure njengokuba sihlangene apha ngokwedinga kwiindawo zasemazulwini kukristu yesu kuba sibanga ukuba sidlule ekufeni sangena ebomini ngedinga lakhe kwaye sicwiliwe senyuselwa kumoya wasezulwini sihleli naye ngoku wanga ngasifundisa ngale ntsasa izinto ayakuthanda ukuba sizazi asinike isonka sobomi ukuze sibe nokumelana nekamva eliphambi kwethu siphe loo nto nkosi lo ngumthandazo wethu esiwucela egameni likayesu kristu amen ningahlala phantsi kodani kusasa nje nonke kwaye kumnandi kakhulu ukuhlanganisana nani apha kwakhona ngale ntsasa kulo moya wasezulwini wokudumisa ndifike emva kwexesha kancinane besine eyona ngenene eyona mibi iminxeba imizuzu embalwa edlulileyo inkwenkwe ilele apho isifa kwaye ngokuqiniseke kanye njengoba ndimi apha inkosi yawuchukumisa umzimba wayo yawuphinisela endleleni ngoko kwa inkwenkwe emi apha engunyana womzala wam babe ngamakatolika wenene indawo yokuqala kodwa baya kumthendeleko wabo ngale ntsasa yaza into ethile yabaxelela ukuba beze apha ke ngoko ba kukho ukutshintsheka ngoko ba bayeza ngoku kule ndlu beza kulungiselela ubhaptizo lwamanzi ngoko ke ba zizinto nje ezimangalisayo ethi inkosi yethu izenze nje ngokuthe rhoqo onke ixesha beza ukuze bangene kwaye ababanga nakungena baze bathi nje akubangakho ndlela yakungena ndathi kulungile kuba ndifuna kuthetha nani ndathi kulungile nyukani nje niye endlwini kwaye siya kuthetha loo nto apho ngoko ndacinga endleleni yam yokuya enyoko ngoku kule nkonzo izayo uba nje kuya kuba mnandi kakhulu ndiyazi ukuba ndingavuseleleka kukufika nje apho ndincedise ukulumeka umlilo wam lo mlilo beninawo ninonke kwaye semisa isithuba sosuku ngale ntsasa kwaye singene izolo elinye emini emaqanda kwaye ke siza kuhamba bendiza kuhamba ngale njikalanga kodwa ndiyacinga ukuba ndiya kuhamba kwaye siqalisa kusasa kwangethuba kakhulu lo sisenokuhlangana neekhephu ezindleleni nezinto ezinjalo phakathi kwalapha nasenew york simele ukunqumla evirginia sinqumla ezintabeni size sinqumle nakanjalo kwi-allegheny nasemazantsi nje eqalaneni ngoko le adiorak ngoko siqala ndiyalibala isakhiwo esikhulu semidlalo esilapho esitsha badiliza isenicolas holo nkulu yemidlalo endala bayiwisa ndiyaqonda baze bakhale intsha kwaye ngokwazi kwam siza kufumana malunga nobunye ubusuku bokuqala abakhe babuvumela ngoko siyavuya ngenxa yaloo nto ngenxa yabantu benkonzo yomoya yasenew york enkulu kwaye ndiyacinga ukuba sinamabandla aliqela asebenzisanayo kwaye silingele ithuba elimnandi kwaye siya kubuya inkosi ithandile ngelinye ixesha kwiveke zayo kwaye ukuba ibe yintando kathixo kuba sithemba ukuba siya kuma ngecawe kwiveke zayo ukwenzela inkonzo yakusasa ngecawe ngoko ke ndimkubulisile kwakhona umlungiselelo wethu njengokuba ndihlala ndisenza uyabona ndaze ndacinga ukuba mhlawumbi ukuba ndithe ndangena ngaphandle kokucela wathi ke ngokuba lapho kukho iqela elilungileyo apha nabantu endibabonayo abasuka ngaphandle kwedolophu alapha, ndacinga ukuba mhlawumbi ngokuhlwa nje ukuba mlungiseleli akananto ithile sisikhawu ukuba singanenkonzo encinane ngokuhlwa nje emfutshane nje ukuze ke mhlawumbi sithandazele abagulayo. Enkosi, sithemba ukuba siya kuthandazela abagulayo ngokuhlwa nje, sithethe ngempiliso engcwele, sithandazele abagulayo, siqale kusengethuba ukuze siphume ngethuba, kwaye ukuba umlungiseleli anganako into ngokwesiphelo niqalisa ngecala lesixhenxe. Ingaba kunjalo? Kunjani xa sinokuqala ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa nje ngesixhenxe ize ninyuse ngecala lesixhenxe? Loo nto iya kundikhupha ngentsimbi yesibhozo okanye ngecala lesibhozo, yaye loo nto inika abantu ixesha lokuhamba ukuba oko baphelele apho kulungile. Kwahleka wonke umntu ndakuthi ngesibhozo okanye ngecala lesibhozo, ndiyathemba ukuba ndiya kube ndiphumile ngelo xesha. Ukuthandazela abagulayo uyazi asinakwazi. Ngoko esinexesha elimnandi ukusukela ekumkeni kwam ekungeneni kobusika kwangoko, yaze inkosi yasisikelela ngezinto ezinkulu ezininzi. Oko ke ngokuhlwa nje ukuba inkosi ithandile, ndifuna ukunixelela ngotyelelo lokugqibela endibe nalo lukwathixo eColorado kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye loo nto endicinge ukuba ndiya kumizisela yona ngoku mhlawumbi ivuselele ukholo ukwenzela inkonzo yempiliso ukusihlwa nje kwabo bagulayo nababulalekayo. Ngoku kusasa nje ukungena ngqo enkonzweni, kukho into eyichukumisileyo intliziyo yam malunga nenyanga edlulileyo, kwaye isenokuba ngoku ndicinga ukuba ba ingaba yakushicilela oku, niyakushicilela oku. Ewe, kulungile. Ngoko ukuze ndazi ukuba kuphina ukuba eli khasethi liyaphuma liya kwabanye, andinakuthetha loo nto ndiza kuthetha ngayo ngale ntsasa, andinakuyithetha iyiyo, ndiyazi ukuba ilungile. Yabona, icala lomyalezo liyakulunga, kodwa into inye endifuna uyenza ngumbuzo osengqondweni yam, ukhangeleka uyinene kangako. Kodwa nangoko oko ndifikile, kwaye kusukela ndayatyhilwayo kum bendisoyika kakhulu ukuba ndingathetha into ephosakeleyo ize ishiye umdla ongalunganga ebantwini, kwaye into ebendinayo ibhalwe emaphepheni, kwinto ebendiza kuyithetha ndiyayishunqulela inxalenye yayo ukuze ndingayenzi ibe ngqongqo kakhulu. Ngokuba uyabona ukuba umntu ndiyayithanda inkosi uThixo, kwaye inye indlela endazi ngayo ukuba ndiyayithanda kungokuba ndinithanda nina. Bona, yiloo ndlela kuphela endazi ngayo, kwaye nangoko andifuni ukuba nanto ityhiliweyo kum ndize ndinganixeleli ukuba yendifanelwe kukunixelela, kwaye ngoko ndiyoyika ukuba ukuba ndithethe into engqongqo kakhulu isenokwenzakalisa umntu othile. Kwaye uyazi uphantse nje ukuba uthi ungena eqongeni uve khokelelo koko uya kuthetha uphelele apho, kwaye ngoko ngamanye amaxesha usenokuthetha into baze abanye babe bafumane enye imbono ngaloo nto, baze babaleke baphumele ngapha ecaleni, aze ngoko omnye umntu athi oh yiyo le, yabona. Kodwa ndifuna nazi ukuba oku ndiza kukuthetha ukuqikelela nje, kwaye igama ukuqikelela lithetha ukudela ingozi ngaphandle kokuba negunya. Ngoko andithi oku kwinyaniso, kodwa ingcinga nje incinane endisenokuyijula ize kuni ukuze ndibe nokuyivavanya nibone ukuba nicinga ntoni nangayo, ukuze ke ibe kakade iya kuba yesibhalo ukuba kukho nto imbi ndinokuyishumayela.
Is that the hour yet? Has this arrived?
Kodwa ingaba seyilo yure, ingaba ufike ngale yure zibe ezinto bezithetha khona? Ndiyathandaza ngako konke okukum ukuba ingabi yiyo, yabona? Ndiyathandaza ukuba kube akunjalo, ukuba kube akuyiyo lo yure. Kuyakwenzeka, kodwa ingaba kufike elo xesha, bona, nantso into endimangaliswe yiyo. Ngoku wonke umntu uyaqonda ngokupheleleyo ukuba andazi, ndinje ingaba lixesha eli. Ukuba lilo, Thixo iba nenceba kuthi, kodwa ukuba sililo elo xesha liyakufika. Ngoku nje ukuba sibe nako sinokucwangciso hambo olukhulu oluphambi kwethu inkosi ithandile, kwaye ndimelwe kukuya phesheya kolwandle kanye nje emva kweKrisimesi eEurope naseAsia, eEurope ingakumbi, ndize ke ndibuyele apha eUnited States ukuza kwiinkonzo ezimbalwa, ndize ndibuyele ezantsi eSouth Africa. Ndiqalisa ngowesibini kaSeptemba eDurban, ndize ndihambe ukusuka ngowesibini ndiyacinga kude kube malunga weshumi, ndize ndibe neentsuku ezintathu zokusuka apho kuya eJohannesburg ndiqalise kwakhona. Kodwa ndiyacinga ukuba kuya kuba yinyanga kaApril siqale kumazwe eScandinavia, eNorway, naseSweden, naseFinland, naseHolland, naseSwitzerland, naseGermany nakuyo yonke iEurope leyo. Ngoko ndithandaze ngenxa yethu. Sineenkonzo ezimbalwa apha, liqala iChristmas ngoku kanye emva kweChristmas. kodwa indlela ndifuna ukuba lapha ngayo yonke iChristmas yabona ekhaya abantwana bafuna ukuza ekhaya ngeChristmas kwaye siyayithanda iArizona kodwa into esikhumbulayo esingenako nje ukudlula kuyo leli bandla nani bantu akunamsebenzi nokuba siye phi na senza ntoni na yinto nje abantwana mna inkosikazi nathi sonke akukho ndawo injengale kunjalo akukho ndawo nje ndikhe ndazidada iilwandle ezisixhenxe ndandakuyo yonke indawo kodwa akukho ndawo ikhangeleka ngokungathi inokuqaqawule kum njengale ndawana incinane ilapha kanye yiyo le mka nje kube kanye kuyo ukuba ufuna ukwazi kukho into ethile malunga nale ndawo ndikhe ndashumayela kulo lonke ihlabathi eneneni kwaye andizange nangaliphina ixesha nakuyiphina indawo ndikhe ndive umoya kathixo ngokukhululeka nezinto ezinjalo njengokuba ndiwuva kanye apha yiyo le thixo makuthi njengokuba ngalam indaba ekangayo ilityele kona phaya ndathi nkosi thixo ungaze uvune iwe abantu bathi kwinyanga ezimbini iya kuba iyigaraji ndathi ungaze uyivumele iwe nkosi mayibe nabantu babe lapha ngaphakathi bedumisa wena ekubuyeni kukayesu ndiyathemba ukuba kuya kuba njalo ngoku masityhile ebhayibhileni ngoku kwaye silindele inkosi ukuba isiphe kwiintsikelelo zayo kwaye sifuna ukufunda izibhalo ezithile ndinezibhalo endizibhale apha endifuna ukubhekiselela kuzo nokubhaliweyo okuthile ndifuna ukufunda kwiindawo ezintathu ebhayibhileni ndaye ndiya kuninika kuqala ndifuna ukufunda kuyuda isihlanu nesithandathu uyuda incwadi nje enye uyazi ndize ke ndifune ukufunda kupetros wesibini isahluko sesibini isine nesihlanu ndize ndifune ukufunda kupetros wokuqala isithathu ishumi nesibhozo ukuya kumashumi amabini kwaye ingongoma yam ngale ntsasa inkosi ithandile yile imiphefumlo esentolongweni ngoku imiphefumlo esentolongweni ngoku ivalelwe igwetywe ngokungapheliyo ingenakuze akukho ndlela yakusindiswa yabona imiphefumlo evalwe entolongweni ngoku masifunde ngapha kwincwadi kayuda kuqala ndiyakholwa ukuba ndiphawule apha indawo yokuqala kuyuda size siye ngapha kupetros wesibini silandele kupetros wokuqala ngoku uyuda ndingathanda ukumfunda wonke kodwa ukonga ixesha ngokuba selicala leshumi kakade ndiza kuqala ngevesi yesihlanu ngoku uyuda wayengumzalwana umzalwana mbumbulu kakristu yesu njengokuba sisazi sonke yabona wayengunyana kayosefu ndingake ndinganikhumbuza nangona nikwazi oku kakade ukuba inkosi yakuba ibasindisile abantu emhlabeni waseyiputa yathi ngokwesibini yabatshabalalisa abo bangakholwayo yabasindisa kuqala yabakhupha eyiputa yaze yanyanzeleka ukuba ibatshabalalise ngokuba bengazange baqhubeke nomyalezo wabo yabona
and the angels which kept not their first estate but left their own habitation he has reserved in
kananjalo izithunywa zezulu ezo zazingalugcinanga ulawulo lwazo zesuka zalishiya ekhaya lazo izigcinele umgwebo ngemixokelelwane engunaphakade phantsi kwesithokothoko
angels which once stayed in heaven
iingelosi ezazikade zihleli ezulwini zazaligcina ulawulo lwazo nendlela ezazikuyo zawa kwaye ngoku zikwimixokelelwano yaphakade yobumnyama imixokelelwano engapheliyo yaphakade zigcinwe kule meko kude kube ngumgwebo womhla omkhulu xa ziya kugwetywa kunye nabo bonke abangakholwayo ngoku kupetros wesibini isahluko sesibini siqala ngomqolo wesine nto leyo iya kuba yincwadi nje okanye ezimbini emva kwayo yabona
For if God spared not the angels that sin,
kuba xa uThixo angazijonganga izithunywa zezulu ezonayo wesuka wathi ezikhahlele enzozobileni wazinikela emxokelelweni yesithokothoko zigcinelwe umgwebo naxa angaluconganga ihlabathi lakudala wesuka ulondoloza unowa nabantu abasibhozo umvakaliso wobulungisa akuba ehlihlisele unogubhe ihlabathi labangahloneli thixo akazilondoloza ingelosi wazifaka kwimixokelelwano yesithokothoko wagweba lonke ihlabathi ngenjabalalo kanowa ngoku upetros wokuqala isahluko sokuqala upetros wokuqala isahluko sesithathu siqala ngevesi yeshumi elinesibhozo siyafunda kwakhona ngoku phulaphulisisa ngoku ngokuba nokristu wabuva kwakanye ubunzima ngenxa yezono ilungisa lisiva ubunzima ngenxa yabangemalungisa ukuze asondeze kuye uthixo ebulewe okunene esenyameni kodwa edliswe ubomi ekuwo umoya ebulewe okunene esenyameni kodwa edliswe ubomi ekuwo umoya awathi ekuwo waya washumayela komoya abasebukhonkxweni washumayela kwabo bantu entolongweni
which sometimes were disobedient. When once the law
ababefuthula bengeva xhenikweni ukuzeka kade umsindo okathixo kwakulindile ngemihlakanowa kwakubona ukuba kulungiswa umkhombe ekwasindiselwa kuyo imiphefumlo embalwa oko kukuthi esibhozo ngamanzi olusisindisayo nathi ngoku ubhaptizo
not the putting away of the filth
olungekuko ukulahla ubunyunyuku benyama olukubuzisa kuthixo kwesazela esilungileyo ngokuvuka kukayesu kristu osekunene kukathixo eye emazulwini kwakubona ukuba kuthotyelwe phantsi kwakhe izithunywa zezulu noomagunya namandla masithandaze kwakhona ngokuba owasezulwini olunje uludwele sivalo olulapha ubungqina obuthathu iindawo ezintathu esivalweni zingqina kwaye wena utshilo kwilizwi lakho ukuthi ngomlomo wamangqina amabini mhlawumbi amathathu malithi lonke ilizwi lizinziswe ngoku ndiyakuthandaza owuthixo ukuba uze ebantwini utolike eli lizwi lomyalezo ngaloo ndlela kumele ukuba yiyo ukuze yonke indoda umfazi inkwenkwe okanye intombazana ibe nokuqonda oko kuphakathi uthe wena wakumisela kwangaphambili ukuba bakuqonde kwaye ngoku sisazi ukuba la mangqina amathathu angqinela inyaniso kwaye ndiyathandaza ukuba uthumele umoya oyingcwele phezu kwethu ngoku kwaye siza kukhangela kuye lowo ngukumkani wethu uphakathi kwethu ngale ntsasa inkosi uyesu kristu xa sithe saphakamisa izandla zethu ngoku ngokholo sihleli kwezi ndawo zasemazulwini kuye silindele umyalezo wakhe uthethe ngathi nkosi uve ngathi njengokuba sikucela baluse imilebe ethethayo neendlebe ezivayo uze kube kokwembeko nozuko lwakhe lowo usisibhalo
or we asked it in his name. Amen.
Kuba ndicela oko ngegama lakhe. Amen.
Now,
ngoku nizikhumbule inkonzo ngokuhlwa, inkonzo yempiliso. Andicingi ukuba kuyakuba imfuneko ukukhupha amakhadi omthandazo. Ngoko siyakuthandazela nje abagulayo. Ndinento ethile endifuna ukunixelela yona kwaye ndiyathemba ukuba iyakulizisa nje ibandla kwindawo apho liyakuthi kubekho nje zonke iintlobo zempiliso. Ndiyazi ukuba singakholwa nje kuya kuba njalo ngoku lo imiphefumlo ngoku esentolongweni ngoku umphefumlo womntu asingomzimba womntu ngumphefumlo yabona kwaye umphefumlo yinto esisimo somoya kwaye xa imoya womntu xa wayesithi sifile isibhalo sisixela ngokuphandle ukuba sifile baye ubomi bethu bufihliwe kuthixo ngokristu batywinelwa apho kumoya oyingcwele ngoku yayingengulo mzimba wakho ofileyo yayingengomoya wakho owafayo yayiyimvelo yomoya eyafayo yabona imvelo yona ingumphefumlo imvelo yomphefumlo wakho inguthixo ukuba uzelwe ngokutsha ukuba injalo yehlabathi nantoni na eyaqalayo inesiphelo ngoko ke inye indlela yokuba ube nobomi obungunaphakade ukuba ube nobomi obungazange buqale kwaye ngoko ubomi bakho baqala ekuzalweni kwakho xa uthixo waphefumlela umphefumlo wobomi emathathweni akho waze waqalisa ukuba ngumphefumlo ophilileyo ngoko waqala ngoko kodwa xa uthe loo mvelo yayinguwe ngemvelo wawungowehlabathi unguwasemzini kuthixo ngeliphandle wawusisilwanyana injalo kanye loo nto nabani na uyazi ukuba sizizilwanyana ezanyisayo bangapha bayaziyo loo nto thina sizizilwanyana ezanyisayo sizizilwanyana ezigazi lishushu kodwa loo nto yinto esiyiyo ngendalo yethu yasemhlabeni kodwa uyabona into esenza sahluke kwezinye izilwanyana ezanyisayo ukuba kuba uThixo wabeka umphefumulo phezu kwethu, uyabona? Ngoku ezinye izilwanyana ezanyisayo azimelwe kunxiba mpahla. Akukho silwanyana simbi simelwe kunxiba impahla ukuze sifihle ihlazo laso ngaphandle kwethu. Kuphela kwethu abayenzayo loo nto ngokuba sinomphefumlo. Kodwa yabona uThixo ekuqalekeni wazi ukuba uya kuba njani na umntu. Waze wadala umhlaba wezisa zonke iintlobo zezilwanyana ukusukela kwesona sincinane ukuya kwesona siphakamileyo. Kwayesona siphakamileyo isilwanyana esavelayo yaba ngumntu. Ke ngoko kokuqala umntu wenziwa wayengumntu womoya ekumfuziselo kaThixo, nto leyo uThixo ungumoya, uYohane ungcwele isine. Ngoku ungumoya kwaye abo bamnqulayo bamnqula ngomoya nangenyaniso, kwaye ilizwi lakho liyinyaniso. Ngoku simnqula ngomoya nangenyaniso yena ubume bomoya. Ngoko kwakungekho mntu wakusebenza umhlaba waze uThixo wabumba umntu ngothuli lomhlaba. Ngoko wathabatha ecaleni kuye imveliso ephuma kwimveliso ubambo, waze ngalo olo wahlula lo mntu wayenemvelo yembaxa owayekuko kobubini ubufazi nobudoda. Waze wathabatha indawo yobufazi wayikhupha ngokuba yayiluthando, waze wayibeka kumntu obizwa ngokuba nguEva, awathi uAdam wambiza ngokuba nguEva owayeyinkosikazi yakhe. Lwalulapho uthando lwakhe ngokwemvelo, uthando lwenyama lubambelele kwinkosikazi yakhe. Nantso indlela umntu amelwe ukuba yiyo namhlanje, naye exhomekeke kumyeni wakhe, indoda isiduna, umfazi isikhomokazi. Engoko yabona emva kokuba wagqibayo ukwenza umntu ngokomfanekiselo ongowakhe, wabadala ngoko bayindoda nenkazana ongekho mntu wakusebenza umhlaba. Waze wambeka eluthulini lomhlaba kwaye waba wayenguloo mntu. Le ndoda yomntu yayiyimamal, yabona, yayisisilwanyana. Kodwa yena wafaka umoya kaThixo ubomi kuyo, wayenza ngokwesiseko sokuba ibe nokuzikhethela. Baze kwathi xa le ndoda ngoku sicinga ukuba kukho into esiyiyo, kumbula nje ukuba siyintoni na, ligade lothuli kuphelele apho. Kwaye ngokuba uluthuli uyakubuyela eluthulini. Ngoko xa ubona le ndoda ihamba isihlanga esitrato icingayo uba inguthile, uyazi inemfundo encinane nezinto ezinjalo, kumbula ligade lothuli lwaseIndiana kuphelele apho. Nalo mfazi unxibe wonke ezifutshane etshaya imidiza iqhubela phambili isihlanga esitrato ezibhija ngokungathi lelakhe izwe, ligade lothuli lwaseIndiana kwaye kuloo ndlela ekujika kube yiyo. Ngoko akukho nto inguwe ncam indawo yokuqala, yabona? Ngoko loo nto injalo, nantso into oyiyo. Kodwa loo mphefumlo ulapho ngaphakathi, yabona? Loo mphefumlo yiloo nto uThixo asebenza ngayo, yabona? Ukuba nje angafumana loo mvelo, loo moya, ukuba uvumelane naye, ngoko loo mvelo iyafa, imvelo nothando lwehlabathi luyafa, zize izinto zehlabathi zibe zifile, yabona? Ngokuba ukuba uthanda ihlabathi okanye izinto ezisehlabathini, uthando lukaThixo alukho kuwe, yabona? And a man must be born again. Kwaye umntu umelwe ukuzalwa ngokutsha, ngoko le mvelo imelwe ukuba ife, ize imvelo kaThixo ifike iphile ngaphakathi kuwe. Kwaye uThixo kuphela kwento ekhoyo engazange iqale, ingasayi kuze iphele. Ke ngoko ke wadibana ngokusebenza, uyabona, wathabatha lo mntu womhlaba nalo moya ungaphakade wakuhlanganisa, ngokuba uThixo wazibonakalalisa kuloo nto akuba waba ngumntu xa waba nguKristu Yesu. Waye wayenguThixo, uyabona, uThixo wayekuKristu ukuze, uyabona, aphile kuye exolelanisa ihlabathi naye ngokwakhe. Kwaye ngaloo ndoda igqibeleleyo mntu ngamnye kuthi ingagqibelelanga okholwayo kuThixo aze amkele oko uba ngogqibeleleyo kuye. Kwaye yena akazange awushiye umzimba wakhe ukuba ubone ukubona, engazange awushiye umphefumlo wakhe kwelabafileyo, kodwa wamvusa ngomhla wesithathu kwaye uphila ngonaphakade. Kwaye siya kuba nomzimba ofana nalowo ungowakhe ubuqaqawule. Yiloo nto sibhaptizelwa egameni lakhe ukuze sibe nokuvuka ngegama lakhe ekufeni kwakhe, kuvuko lwakhe, ukuze sivuke kwakhona singqina kwihlabathi ukuba sinobomi obutsha. Uba umntu omdala ufile, singcwabile laa mvelo yakuqala, yabona? Imvelo yokuqala iphelile kwaye ngoku siyimvelo yakhe. Uphila ngaphakathi kuthi kwaye asenzi intando yethu, senza intando yakhe. Asicingi iingcinga ezizezethu, ingqondo yiyo icingayo. Ingqondo eyayikuKristu Yesu ikwikholwa ngalinye. Yabona, nanko umphefumlo, ayiloo nto lesithetha ngayo. Ngoku nantso le ndawo ndicinga ngayo ngoku, loo nto koko kungaphakathi kuthi umphefumlo. Ngoku ukuba siyaqaphela kule nto zininzi izinto ezenzekayo ngamanye amaxesha size simangaliswe ukuba kutheni na zisenze kanje kwaye siyazibuza sibuze nabanye kodwa ekugqibeleni emva komzuzwana siyayifumanisa loo nto ukuba singamakristu konke kusebenziselana okulungileyo ngandlela ithile niyibonile loo nto onke amakristu ayayibona loo nto uyamangaliswa bekutheni na ukuze siyenze ndamangaliswanga xesha lithile xa ndandiqala ukufunda ibhayibhile kwakutheni ukuze uthixo avumele uabraham loo ndoda ibalulekileyo ime apho itsho ukuthi usara wayengeyonkosikazi yayo nendlela awathi ngayo wamyeka wema apho waxoka malunga naloo nto nezinto awazenzayo nokuba kwakutheni na ukuze avumele uabraham ashiye ilizwe ledinga apho wayemxele ukuba angalishiyi naliphina ijuda elishiya ilizwe ledinga likrekrile kuba uthixo abanika lona wathembisa ukuba mabahlale apho yabona baza balishiya ngoko wehla waya kuthiwa egarari kodwa kuba kwakungekho ngenxa yaloo nto waze ke uabimeleki loo kumkani wayelapha ezantsi kwilizwe lamafilisti wathanda usara wabeza kumtshata waye wayeindoda elungileyo indoda elilungisa kwathi emva kokuba ngeliphandle oku kuvakala kunobudenge kodwa ukuyenza nje ibe inene kuni emva kokuba wayehlambile ngokuhla wanxiba iimpahla zakhe zokulala wenza umthandazo wakhe waya kulala inkosi yavela kuye yathi ufana nje nendoda efileyo yabe loo ndoda ingenzanga nto yabona wayeqhathiwe ngokupheleleyo ngabo bobabini uabraham nosara injalo loo nto wathi uthabathe umfazi wenye indoda yabona kwaye andiyikuyiva imithandazo yakho akunamsebenzi noba uthandaza kangakanani na uyafana nje nofileyo kodwa loo ndoda ingumprofeti wam yabona yabona kunzima ukuyiqonda loo nto yabona kodwa ukuba kwakungekho ngenxa yaloo nto ngezingalwazi uba lwaluyintoni na ubabalo kwakutheni ukuze ahambe aye kutshata uhagare ekubeni wayenenkosikazi ethandekayo njengosara kwaye yena wayengafuni ukuyenza loo nto yabona kodwa usara nguye wamxela loo nto yaze ngoko inkosi yamxela ukuba uphulaphule oko akuxela khona usara ngoba kwakumele kubekho ishmayeli elakhobokazana nomntwana walo lalingayi ukuba yindlala ifa ndawonye nomfazi okhululekileyo nomntwana wakhe yabona ukuba ndithetha ukuthini na zonke ezi zinto ziyimizekelo kwakutheni ukuze laa mprofeti kufuneke athathe yenyukazi abe nabantwana ababini ngalo njengomqondisi kwakutheni ukuze omnye angqengqe ngasekunene kwakhe 340 aze angqengqe iintsuku ezingako ubuninzi kwelinye icala ngolo hlobo njengomqondisi omnye wakhula izinxibo zakhe wahamba phambi kwesirayeli kwaye ngoku zonke ezo zinto zaziyimizekelo nezithunzi yabona kwaye simeleku ukuba sibe nazo ezo zinto ukuze sizidibanise kwaye ngamaxesha amaninzi izinto ziyenzeka kuthi esimangalisayo ukuba zitheni na nguthixo esibonisa kwangaphambili into ethile ngoku ndiyinkwenkwe encinane kwaye ndiyalazi ibali lobomi bam ndasoloko ndikholwa iloo nto ukusukela okokuqala ndikhumbula enye ezona zinto zokuqala zibalulekileyo ndizikhumbulayo ngoku le nto ngoku usenokuba ndixele into ethile izolo ndingayilibala xa kunamhlanje kodwa kukho izinto ezithile zakudala ezenzeka ngemihla yobutsha bethu abaninzi bethu balolo hlobo esihlala sizikhumbula njalo kwaye le nto ivakala ngokungathi yephokotsheleyo ukuba ndiyithethe kodwa ndikhumbula ngethuba ndandikhasa ndinxibe iloko ende iintsana ezincinane ngoku abanye benu bantu bangangam ukudala banokuyikhumbula loo nto iintsana zazikade zinxiba iloko ezinde kakhulu kwaye ndikhumbula ndikhasa ndisusa ikhephu kwiinyawo zikatatomncinci ndilidla ekungeneni kwakhe wemangasiziko ize into elandelayo ndiyikhumbulayo eyenzekayo ebomini bam ibe ngumbono okuqala endakha ndawubona owandixela ukuba inxalenye enkulu yobomi bam ndiya kuyiphila kutshane nesixeko esibizwa ngokuba yinew albany kwaye ndandilusana oluncinane lwasezintabeni apho phezulu kungekho nogqirha ukuzalwa kwam kwaye ndiyazi bona ndihleli apha isithuba 50 eminyaka kanye apha umbono kwaye nendlela ekwathi ngayo ndazi ukuba kwakukho uthixo kwindawo ethile kwaye ndiyinkwenkwe encinane wathetha kum ungaze utshaye okanye usele okanye ungcolise umzimba wam oko kuqhuba nokuziphatha kakubi kunye nabafazi nezinto ezinjalo ndahlala ndiyoyika kakhulu loo nto ndaye ndandingumfana kwaye ndandizingela ngaxesha lithile nto leyo ikhangeleka ngathi imvelo yesibini kum ukuthanda ukuzingela ndandiphaya phandle ndizingela nenkwenkwe ujim pool umntwana othandekayo ndidinga ukuba unyana uhamba apha enkonzweni ujim omncinane usapho olulungileyo lwabo bantu ndiyabazi abakwaphula ujim kunye nam sasilala kunye siphila kunye kusukela sengamakhwenkwe amancinane esikolweni sishiyana malunga neenyanga ezintandathu ngobudala ujimi kwenzeka ukuba umpu wakhe awudubulise wandidubula waphumela kwimilenzi yomibini ekufutshane kakhulu kum ngombhaxa omde ndathatyathwa ndasiwa esibhedlele kwaye apho ndilele apho ndisifa kungekho siphelisi zintlungu okanye nantoni nangaloo mihla baye ngoku babe nesidle sele phansi kwam baye ndiyazi uba ngoba busuku babeza kundiqhaqa ngentsasa elandelayo bathabatha nje balicoca elo nxeba amasunzi amakhulu enyama edlavukile bathabatha nje izikere bayisika bayisusa kwaye kwakufuneka ndibambelele kwisandla sendoda ethile babe nofrank ike usandula ukuzibulala kutshanje ukuba azivuvulule izandla zam zisuke ezihlahleni kuye xa babegqibile ndakhala ndalila ndibambelele ngolo hlobo babe bona besika loo ndawo yomlenze beyisusa ndaneshumi elinesibini leminyaka ubudala ndiyinkwenkwe nje kwaye kwathi ngobo busuku ndazama ukulala babe ndavuka kwakho into egxambuzayo yayililwelo igazi malunga nesiqingatha segqaloni ndiyaqikelela elaliphuma kuloo mithambo yam kwaye babeuthabathile umfanekiso wegesi baze bathi oko kududulwa kwakufike kufutshane kumthambo omkhulu wegazi macala umabini kangangoba umkrwelo omncinane nje ungenza ukuba ukrazuke kubini ndize ndiqalise ukopha ndacinga sisiphelo sam esi ndazithoba izandla zam kanje ndaze ndaziphakamisa laba igazi lisihla ngezandla zam yayiligazi lam elo ndandilele phakathi kulo ndakwaza ndakhalisa intsimbi umongikazi weza wesuka nje walifunxa ngetawuli kuba kwakungekho nto yimbi babenokuyenza kwathi ngentsasa elandelayo phakathi kwezo meko zobuthathaka babendikanikezeli ngofunxofakelo gazi ngaloo mihla uyazi ngoko bandiqhaqha bandinika iyeza lokulalisa ndaze ndathi elakudala iyeza lokulalisa ndiyaqonda ukuba ndiyakhumbula sisiphelisa izintlungu esidala eso ndiphantsi kwelo yeza lokulalisa ndakuqabuka ndandiqabuka kweso sipheli zintlungu emva kweeyure ezisibhozo kwakumele bandinikezi ngako babecinga ukuba andisayi kuvuka babengakwazi ukundivusa ndiyakhumbula ukuba unkosikazi ruda wayemingakum apho phandle kweso sibhedlele andinakuze ndimlibale lo mfazi noba kwenzeka ntoni na andinakuze ndimlibale wayengumfazi nje oselula ngoko umyeni wakhe wayengumphathi ophambili phaa ezantsi kwimisebenzi yemoto kwaye ndikhumbula imingakum inguye nonkosikazi Stuart kwaye ngabo ababethe ngenene bahlawula ityala lam lasesibhedlele mna sasingenako nokudla oku kokudla endlini ngoko sasinokuhlawula njani ityala lesibhedlele amakhulu eedola kodwa yena ngombutho wecawa yakhe neKu Klux Klan bandihlawulela elo tyala lesibhedlele eMason andinakuze ndibalibale yabona kunamsebenzi noba benze ntoni na okanye ntoni na ndiya kuhlala kukho into ethile kwaye loo nto ihleli nam yabona yinto abandenzela yona kwaye bahlawula elo tyala kugqirha uRida usaphila uhlala apha ePort Baldwin anganixelela elo bali ndathi ukuqabuka kwam kwelo yeza lokulalisa kwakukho into eyenzekayo kum apho ndahlala ndikholwa ukuba loo nto yayingumbono kakade ndandiphelelwe ngamandla kangako kwaye babecinga ukuba ndandisifa wayelila lo mfazi ndathi ukuvula kwam amehlo ukuba ndijonge ndabe ndimva ethetha ndaphinda ndalala kwakhona ndaze ndothuka kwakabini mhlawumbi kathathu ndaze ndafumana umbono ngoko kwaye ngoko ndandimalunga nenyanga esixhenxe emva koko kwafuneka ndisuswe amaceba ompu odubula ngelote nawempahla ezingcolileyo ioli imilenze yam ugqirha wayengazange awafumane ngoko ndaba netyhefu yegazi imilenze emibini yayidumbile yaba mikhulu kakhulu ngaphantsi kum baze bafuna ukuyisusa yomibini imilenze apha ezintsuleni kwaye nje ndathi hayi ndandinikelani ngentla niyisuse apha ndandingena ngumelana nayo nje yabona ke ngoko ekugqibeleni ugqirha Rida nogqirha Petl baseLouisville benza olo khaqho baze basika nzulu apho ukuze bawakhuphe kwaye namhlanje ndinemilenze engumangaliso ngobaba lolukathixo kodwa kumbono wokugqibela endaba nawo umbono lowo ndathi ndakuqabuka ndaze ndangena kweli thongo ndandicinga ukuba ndandisezirobheni kucace kangako kulungile makubekho umntu ombeka izandla kwaye yena qinisekani ngokumbeka emoyeni ngoku nokuba ngubani na omi apho beka izandla zakho kuye masithandaze Nkosi Yesu othandekayo wanga udade wethu ogulayo okusasa nje wabe ethubile kweli gumbi lwanga ubabalo lwakho namandla negunya kukho izandla ezibekwe phezu kwakhe ngoku ezimele wena kwaye isibhalo sithe nantsi imiqondiso yekulandelana nabo bakholwayo ukuba bathe babeka izandla phezu kwabagulayo bayakuphila ke ngoku wanga udade angaphuma kokugula aphiliswe ngenxa yozuko lukathixo egameni likayesu kristu siyakucela simnikela kuwe amen. ngokumseni kwindawo enomoya kukushushu ngokoyikekayo apha ndiyakuva kubi kakhulu kukuziva njengathi uyafuthaniseleka apha eqongeni ndivile loo nto kwabakane okanye kahlanu apha ukuba kukho nje ukuba azive ngcono bamseni kwindawo apha yakufumana khona umoya ilungile loo nto ha yabona kushushu ngokoyikekayo nje uyazi abantu badala ngamnye kuthi zizinyawo ezithile ngokulingana zokukhula nje ukuba nawo umntu othile onamanzi apho okanye into anokuyibeka phezu kwaloo dade uza kukulungile ngoku yabona kulungile ewe mhlawumbi ukuba ningavula ingcango mhlawumbi okanye nenze intwana yomoya kangangoko ninokuba nako ngandlela ithile yabona ngoku ngeli xesha njengokuba ndandibone lo mbono ndicinga ukuba ndandidlule ubomi ndaya kwintuthumbo kwaze kwathi kwiinyanga ezisixhenxe emva koko apha kwisibhedlele iClark County Memorial ndenziwa uqhaqho lwesibini kwathi ke ngelo xesha ndakuqabuka ndacinga ukuba ndandimi ngaphandle entshona ndabona omnye umbono kwakukho umnqamlezo omkhulu wegolide esibhakabhakeni babe ubuqaqawulo benkosi buvuza buphuma kulo mnqamlezo ndiyema ke izandla zam ndiziphakamise ngolu hlobo baze batho obo buqaqawulo babe bungena esifubeni kum ndaze mna wandishiya lo mbono utata wayehleli apho endijongile ekufikeni kwalo mbono ndasoloko ndisiva mna bonke abantu abendazi kuyo yonke le minyaka bayazi ukuba ndahlala ndifuna ukuya intshona ndiyazi uba kunjani na wasoloko into ethile ukuya intshona kodwa ngenxa yokuba iingcali zeenkwenkwezi zandixelela ngaxesha lithile kwaloo nto ukuba ndimelwe kukuya intshona iinkwenkwezi xa zithe zanqamleza indlela yazo njalo njalo ndazalwa phantsi kwaloo mqondiso kwaye andinawuze ndibe nempumelelo empuma ndimelwe kukuya intshona kunyaka opheleleyo ndihambile ndaya intshona ukuzalisekisa loo nto ihleli uyiyo umnqweno wobomi bam bonke yabona ukwenza loo nto utheni ndiphaya nje eyona nto ingathi yempambano ndihleli apho intlango ndihlawula ikhulu elineshumi ledola ngenyanga erhafu yokuhlala kwakho indlu elapha phezulu indlu yobufundisi ndifakelwe impahla kuyo yabona kodwa kukulandela inkosi yabona koko kuphela endikwaziyo ukukwenza kwaye niyayazi imibono nokuba kwenzeke ntoni naphaya ngaphandle ngoku kule nto ndifuna ukuthi ku ngoku uba udade wethu uziva ebuthathaka umzalwane uroy kwaye angafuna ukumbeka kwindawo ethile umhlalise egumbini ngapha apho ayakufumana omnye umoya okanye into enjalo loo nto ke ilunge kanye ngokuba ndiva ukuba uyakuphila ngoku yabona kulunge uyajuba nje egula ke ngoko ndiyandixelela ukubanga uba nifuna ukumzisa ngapha apho kukho umoya imnyuse ezifestile mzana uroy ke ukuba ufuna ukuphumela eze loo nto iya kulunga yabona ukuba ufuna ukuza ngapha kulungile ningeyoyiki nje loo nto ndifuna ukumbeka izandla xa adlula apha nindixolele nonke okomzuzu nje kwaye uthixo andinike oko kulungile mzalwana bawo sezulwini le ntombi yakho ihleli apha kusasa nje izokuva umyalezo ibene usathane uzama ukuyibetha kuwo kodwa akanakuyenza loo nto usathane akanako ekuganeni likayesu kristu kulungile ke elacango ndicinga bambalwa bazalwana ngoko umoya ungangena apha uze kuni uthetha ngobushushu ukuba ungaya kwezinye zezi ndawo phesha kolwandle apho bacukane nje omnye phezu komnye beneqhenqa nomhlaza kwaye bethu awukwazi nokuphefumla uyazi kwizinto ezilolo hlobo belele kwezi zakhiwo zikhulu ziphakamileyo bebolile nje zizifo kwaye uyazi ukuba lingayintoni iqhenqa ngoko belele apho bengenazindlebe icala lobuso babo lidlekile bengenazingalo benamaxhayana okwenza imilenze nezinto ezilolo hlobo belele befumbe omnye phezu komnye abaninzi babo besifa kanye ngoko belele apho phandle ngokufumba komnye phezu komnye bezama ukungena kwindawo ethile uyazi ukuza kuva umyalezo ke ngoku kule nto ndiza kunixelela into eyenzekayo embonweni loo ndawubonayo ndiza kubuyela kuba ndiyivelisile loo nto imibono embini ukuze ndinibonise ngomnye wawo ndandingaphandle entshona ndihleli ndiyilangazelela loo nto ke ngoku injongo yalo myalezo ngale ntsasa akuzisa ibandla kuye yonke into aya kundivumela ukuba ndilise kuyo ibandla kangangoko ndaziyo kude kunjengokuba ndibheka phambili kwaye le nto indichukumisile ngoko bendifuna ukulisa phambili ibandla ngoku oku kuza kulo mnquba kuphela yabona kule ndawo ngoku kwaye kulo mbono okokuqala nantsi into eyenzekayo emva kokuba undifikele lo mbono ndaye ndandibuthathaka kakhulu ndaye ndandilahlekelwe lilo lonke lo gazi ndaze ndahamba ndacinga ukuba ndandizika nditshona kwinaphakathi elingenasiphelo abaninzi benu bakhe bandiva ndiyibalisa loo nto ngaphambili kwaye kwaye ndandisela kwinaphakade elingapheliyo okokuqala ndandidlula kwinto enjengamafu ndaze ndadlula ebumnyameni ndabe ndizika njalo ndisihla ndisihla
The first thing you know, I got into the regions of the lost.
Yes, into yokuqala uyazi ndaya kungena kwingingqi zabalahlekileyo. But phakathi apho ndakhala ndaze ndakhangela ke apho yonke nje into kwakungekho siseko kulonto. Ndandingena kupheza ukuwa. Bona phakathi kwakhangeleka ngathi ndandiya kuwa njalo kwakungekho kuma ndawa. Baze ke kwakukho umahluko onjani kumbono endibe nawo apha kungekudala kwithu balidlulileyo ngokuba sekuqaqawuleli kunye nabantu isiphasi kodwa kulo ndandisiwa ekugqibeleni ndakhalela utata kuba ndingumntwana nje yiloo nto endandinokuyenza ndakhalela utata wabe utata engekho apho ndaze ndakhalela umama makubekho umntu ondibambayo kwaye kwakungekho mama apho ndandihamba nje ndaze ndakhala kuthixo ngoko kwakungekho thixo apho kwakungekho nto apho wathi emva komzuzwana ndeva esona sandi sokulila ndakhe ndasiva kwaye yayimvakalo eyona imbi akukho ndlela nditsho nomlilo ovuthayo ngenene ungaluyolo endaweni into ekwakuyiyo oku ngoku loo mibono ayizange iphosise kwaye yayikokunye kokona kuzivako ikekayo ndakha ndaba nako kwaye kwenzeka ntoni ndeva ingxolo kwavakala ngathi uhlobo lwemeko yokuthethiswa kwathi kwakuba njalo ndakhangela kusiza yayingabafazi baye babe nento eluhlaza ndibona nje buso babo baye ke benento eluhlaza phantsi kwamehlo abo amehlo abo ekhangeleka ngathi arhoxile njenga abafazi namhlanje abaqaba amehlo abo bawabuyisele umva ngolo hlobo amehlo abo nje nobuso bekhala ke ho 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 ndakhala ndikhwaza o uthixo ibanenceba kum ibanenceba kum o uthixo uphi wena uba nje uyakuvumela ukuba ndibuye ndiphile ndiyakuthembisa ukuba ndiyakuba inkwenkwe elungileyo ngoku yiloo nto kuphela endaba nokuyithetha ngoku uthixo uyazi kwaye ngaloo mhla umgwebo uya kundigweba ngaloo ntetho yiloo nto endayithethayo nkosi thixo ndivumele ndiphindele emva kwaye ndiyakuthembisa ndiyakuba inkwenkwe elungileyo kwaye ngethuba ndadutyulwayo ndandixoka ndandenze phantse yonke into enokwenziwa inye kuphela into endiyithethayo ndisenokuyisusa ndiyixoxe ngeli thuba ndiselapha kanye ngoku ndathi ndakukhangela phantsi ndaze ndajonga ndiphantsi kokudlabhuka okubini ngokufutshane ndathi thixo ndibanenceba kum uyazi ukuba andizange ndikrexeze yiloo nto kuphela endandinokuyithetha kuthixo andizange ndilwamkele uxolo lwakhe nazo zonke ezinto ndithi nje ndathi andizange ndikrexeze baze ke bandikhupha apho ke ngoko kuloo nto ndakhala thixo ibanenceba kum ndiyakuba inkwenkwe elungileyo ukuba uyakundivumela ndibuyele emva kuba ndandisazi ukuba kukho uthixo kwindawo ethile ke ngoko ndincede ezo zidalwa zidiniweyo kuyo yonke indawo ndandisandula ukufika nje eyona nto yikekayo emanyumnyezi ukuziva ngongena thixo kwakulapho kukhangeleka ngathi amehlo amakhulu avulekileyo imisebe emikhulu iphumile ngolo hlobo abuyela umva ngowekati erhoqele umva ngolu hlobo nento eluhlaza ngongathi adibekile okanye into lolo hlobo bona ke babe beqhubeka nje hu okunjani ukuziva ngoku ndathi nda kwathi emzuzwini wexesha ndabuyela kubomi bemvelo kwakhona loo nto yandihlupha ndacinga o makwenzeke ukuba ndingaze ndiye kwindawo enjengaleyo akukho mntu uphilayo umbi umelo kukuya kwindawo efana naleya kwinyanga ezixhenxe emva koko ndabona umbono wokuba ndandimi entshona njengokuba ndandibona loo mnqamlezo wegolide usihla phezu kwam kwaye ndazi ukuba kwakukho iingingqi zabagwetyiweyo kwindawo ethile ngoku andizange ndiqaphele kakhulu kwade kwamalunga neeveki ezine ezidlulileyo inkosikazi andizange ndicinge ngale ndlela malunga neeveki ezine ezidlulileyo inkosikazi kunye nam sehla saya ezantsi etushani ukuya kuthenga sathi ke sisahleli inkosikazi sehla saya kwigumbi elingaphantsi kwaye kwakho iqela lamakhwenkwe afana nosisi iinwele zawo zimanzisiwe uyazi njengokuba besenze njalo abafazi nenezihlwitha ziphazwe zehla apha ngaphambili benxibe ezibhulukhwe eziphezulu kakhulu uhlobo ndiyaqikela ukuba zii-beatniks okanye nokuba nizibiza njani na ayilapho ngaphakathi ke wabe wonke umntu ejonge kuwo iintloko zawo zazimdaka ubukhulu njengabafazi baba nezinto apha ii-waterheads zendlela yokucheba uyazi ayilapho ke ngaphantsi waze umfazi oselula wedlula wabuza ucinga ntoni ngalaa nto ndathi ngoko umelwe kukuba unentloni ngesiqu sakho ukuba unokuyicinga loo nto ndathi umfana unelungelo nje lokuyenza loo nto kanye njengoba uyenza nawe akakho unelungelo kunobabini ngoko ndenyukela kwigumbi elingaphezulu ndaze ndahlala phantsi ndathi ndakwenza njalo kwakukho izitepusi ezihambelayo kwakukwa-JC Penney evenkileni zabe izitepusi ezihambelayo zinyusa abantu ke ndaziva ndiqucukile ngenene ndibona abo bafazi benyuka apho abaselula abadala nabaphakathi nje beshwabene bebatsha nakuyo yonke indlela befake ibhulukwane ezincinane ezimfutshane imizimba yabo engcolileyo abo bafazi banxibe ngokuvelisa imizimba benezo ntloko zinkulu ngolo hlobo nabo ke besiza kwakho omnye ephuma kwizitepusi ezihlambelayo nje enyuka nje ngolo hlobo apho kuloo ndawo ndandihleli kuyo esitulweni ndihleli apho ndithobe intloko yam ndajika ndakhangela kwaye omnye wabo wayenyuka ngezitepusi wayesithi ethetha ispanish komnye umfazi yayingumfazi womhlophe ethetha nomfazi womspanish ndathi ndakukhangela kwathi ngequbuliso ndatshintsheka nako ndandike ndayibona loo nto ngaphambili amehlo akhe uyazi indlela abantu abafazi benze ngayo ngoku kukuqaba amehlo abo kutshanje njengekati uyazi indlela abafake kanje wabe enxibe iindondo zamehlo zekati nayo yonke into uyazi amehlo akhe enyuke kanje loo nto eluhlaza iphantsi kwamehlo abo yayilolo hlobo lwento endandilubone ndisengumntwana yayinguye lowo lo mfazi kanye nje ndaze ndasiva umzimba uphelelwa wonke ndaqala ukubhekabheka nabo ke abo bantu behumzela uyazi bethetha malunga namaxabiso namalunga nezinto ezazikweso sakhiwo ndasuka nje kwakhangeleka ngathi nditshintshiwe okomzuzwana ndaze ndakhangela ndacinga yile nto ndayibona ezihogweni leya yayingabo abo okwakudleka ndandicinga ukuba kungokuba babesezihogweni into eyabenza ukuba babe lolo hlobo into ebuluhlaza okwengca nokwesibhakabhaka phantsi kwamehlo abo kwaye yayingabo abo bafazi beqabe loo nto eluhlaza okwengca nokwesibhakabhaka kanye le ndlela umbono wathetha ngayo kumashumi-amane eminyaka eyadlulayo yabona malunga neminyaka engamashumi-amane eyadlulayo yiloo nto ebekuyiyo ndinamashumi-amahlanu-nesine ndandineshumi elinesine ngoko ngoko kwakumalunga namashumi-amane eminyaka eyadlulayo nda kwaye yiloo nto nalo inani nakanjani nalo mgwebo yabona ngoku kwakukho ndandibone loo nto ndaze andakwazi nokuthetha nenkosikazi yam ekuyeni kwayo yayiphaya ngaphesha yayizama ukufunela usara nabanye abantwana into ethile uhlobo oluthile lwelokhwe okanye into ethile yesikolo kwaye andizange ndikwazi nokuba ndingakwazi nokuthetha nayo yathi bill kwenzeke ntoni kuwe ndathi sithandwa ndinje ndikufutshane nokwa indoda efileyo yaze yathi kwenzeke ntoni uyakhula ndathi hayi kukho into esandula kwenzeka ngoku ayazi yona ilindele ukubuya kweli khasethi andizange ndiyithethe nakubani na kwaye ndacinga ukuba ndiya kulinda njengokuba ndathembisayo ndiyizise ebandleni kuqala yabona ndiyizise ebandleni yayisithembiso sam eso kwaye niyakuqonda emveni kokuhlwa isizathu sokuba ndizame ukusigcina isithembiso sam yabona ndacinga ngoko njengokuba ndawaqaphelayo loo mehlo akhangeleka edlekile kwabo bafazi babe lapho abamaspanish amafrentshi namandiya nabamhlophe bebonke behlangene kodwa ezo ntloko zinkulu uyazi zenziwe imfumba apha phezulu zinezokama ngale ndlela abazikamela ngayo ngasemva zibe nkulu kakhulu zizeke zivele uyazi niyazi ukuba bazenza njani na bazilungise kanye ngolu hlobo benza ngalo ukuze ke loo mehlo akhangeleka edlekile namehlo analoo nto iqatywayo abuyela emva ngokwamehlo ekati
And them talking and there I was again.
Babe ke betheta. Nako ke ndilapho kwakhona. Ndimi apho ngaphakathi kwivenkile iJC Penney ndisezihogweni kwakhona. Ndoyika kakhulu ndacinga. Kosi ngokuqinisekileyo andivanga kwaye uvumele ukuba ndize kule ndawo ekugqibeleni. Babe lapho ke besenza ngokujikeleza ngolo hlobo loo nto ifana nombono kwakunzima nje ukuba uyive ngeendlebe zakho yazi ukuumzela nje kokuqhubela phambili kwabantu babe abo bafazi benyuka ngezitepusi ezizihambelayo behamba bejikeleza apho naloo huhu yayingawo lawo mehlo aluhlaza akhangeleka kakubi ingawokwenza isijwili inkosikazi yenyuka ndaze ndathi khawundiyeke ndihlale ndedwa komzuzu sithandwa ndathi uba uyavuma ndifuna ukugoduka yathi yona uyagula na? Ndathi hayi, hamba nje wena Thandwa ukuba unezinto ofuna ukuzithenga. Yathi hayi ndigqibile. Ndaze ndathi mandikubambe ngengalo. Yabona ndaphuma ndahamba. Yathi kwenzeke ntoni? Ndathi mili ndindi kukho into eyenzekileyo phaya phezulu.
I thought this. What day are we living in?
Ndathi ndisephantsi kwaloo nto ndacinga le nto. Ingaba siphila kowuphi umhla? Ingaba olu lutsalo lwesithathu lwamandla?
I've got some notes here.
Ngoku ndinokubhaliweyo apha.
Jesus.
Uyesu. Sifumanisa ukuba uyesu kulungiselelo lwakhe emva kokuba wayeshumayele ebantwini. Ngoku ndiza kuqhuba ngokwesibhalo ngenene kule nto.
After Jesus had finished emva kokuba uyesu
wayelugqibile ulungiselo lwakhe lwabe ulungiselo lwakhe lwaliwe ngabantu ngoku uyakufunda phakathi kwemigca ke uzithabathele oko ukuqondayo nikhumbule into ebendinixele yona ekuqaleni emva kokuba wayeshumayele weza njengalowo wayethenjiselwe loo mini siyayazi sonke loo nto isibhalo samqondakalisa uyesu kristu njengomesiya kunjalo ngokupheleleyo ngokuqinisekileyo kungqinelwe nguthixo nelizwi lakhe ukuba yena wayengumesiya akukho mbuzo ngaloo nto ukuba kukho umntu oyibuzayo ukuba unawo ngoko umele ukubuza esilingelelweni ukuba yena wayengumesiya wayeqondakaliswe ngokucacileyo njengomesiya kodwa emva kokuba wathi ngokucacileyo uthixo wamqondakalisa njengokuba upetros wathoyo ngomhla wepentekoste wayethethanise nerdin apho ngolwesine malunga neentsuku ezinemva koko wathi uyesu wasenazarete indoda engqinelweyo nguthixo phakathi kwenu ngemiqondiso nezimanga awathi uthixo wayenza ngayo phakathi kwenu esingamangqina ayo thina sonke yabona niyithabathile ngezandla zabachasene nomthetho nayibethelela inkosana yobomi awathi uthixo wayivusa wazibonakalalisa ezi zinto nizibonayo yabona uKristu waphila oko kakade usaphila nanamhlanje ngoku emva kokuba uyesu weza ngokucacileyo wazazisa uthixo wamazisa naye waprofetha wathi emva kweentsuku zokuprofetha kwakhe nangona wayazisiwe ngokwesibhalo abantu bamala injalo loo nto
He preached then after
Waye washumayela kwaze kwathi emva kokuba bemalile apha abo babefanelwe kukuba ngebasindiswayo khumbula ngethuba wayeshumayela yayilithuba lokuba nabani na angasindiswa asazi ukuba bangobani na bamiselwe ngenxa engaphambili kodwa washumayela njalo eqhubela phambili kodwa emva kweentsuku zokushumayela kwakhe ulungiselelo lwakhe lwaqhubela phambili kuba iqela lokugqibela washumayela kulo yayiyimiphefumlo esesihogweni eyayingena kuxolela ndiyifunde ngokucacileyo loo nto ebhayibhileni apha kupetros wesibini yabona waya washumayela kwimiphefumlo eyayisentolongweni oko kuthetha isihoko ivalelwe kude kube ngumhla womgwebo kuba uyabona umgwebo awukho ngoku kwaye akukho soko sivuthayo ngoku ngokuba kukho umntu okuxelela loo mpo usezogweni esivuthayo ngoku yimposiso leyo yabona umgwebi weli hlabathi wanele nje kukuba angakhe agwebe umntu ade aziswe ematyaleni kwaye uthixo akasayi kuze adule mntu kwiziko lomlilo kuqala ade abe ugwetyiwe ngemithetho eyekathixo wayala inceba ngoko uyabona umele kukuthi kuqala abe nokuvavanywa kwaye ukuvavanywa kwetyala ngumgwebo wetrone enkulu emhlophe kodwa ngoku kwindawo ebizwa ngokuba yindlu eyintolongo njengokuba ndawubona umbono wezo ndawo zombini kwaye ngoba kaloo lukathixo oko ndikuthetha ndingenzeli ukuhlambela ukuba kwimposiso uthixo andixolele ndikholelwa kube ndikhe ndaya kwezo ndawo zombini yabona kwezo ndawo zombini kwaye ndababona abahlanguliweyo abasikelelekileyo ndaze ndababona abalahlekileyo nalapho babekhona kwaye kungeso sizathu ndisimandle ngomzalwana wenu namhlanje ukuba ndiniyale ukuba nibaleke nimke kuloo ndlela isingisa ezantsi ningakhe niye kuloo ndlela kwaye ninayo yonke into ninokuyiphilela laa ndlela isikelelekileyo isinga phezulu apho abahlanguleyo baseluvuyeni naselixolweni kwaye abanakona abanakuze babe lusizi abangekhe apho akukho nto ngaphandle kokuba begqibelele ndazibona zombini ezo ndawo ndiyazi ukuba intetho eyoyikekayo ukuba yenziwe ngumntu leyo kodwa uthixo engumgwebi wam ndikholwa ngokunyanisekileyo ukuba ndazibona zombini ezo ndawo ndiyakholwa iloo nto kwaye o makube le kuye nabani na ukuba abe nokuya kungena kwezangingqi zabalahlekileyo Uba wumi kukwa ingo ezishushu ezitotozelweza phumela ngaphaya wathuthunjiswa ngandlela zonke bekungayifana nokuya kuthuthunjiswa komtyholi kulaa ndawo loo nto ayinakuba yodwa ingqondo ayinakuze icinge ingqondo yomntu ayinakuze ibe nokuyiqonda into eziyo iingingqi zabalahlekileyo akukho ndlela yakuyicacisa kwaye akukho ndlela yakuyicacisa into eziyo iingingqi zabasikelelekileyo imangalisa kakhulu leyo ikeka kakhulu kwaye le imangalisa kakhulu kusuka kwimpeketo ukuya kokumangalisa kakhulu ngoko ukuba kukho umntu ondivayo ndiyandisiba lixheko andazi ukuba lingakanani na ithuba endisenalo ndiza kwanamashumi-amahlanu ubudala kwakutshanje kwaye andazi ngokwendalo ndisenokuba andinamnyaka mininzi andazi ukuba eli khaseti liya kuyaphi na kodwa makathi wonke ovayo apha okanye ekhasetini okanye noba kuphina apho olunokuya khona musa ukusingisa ngokwiingingqi zabalahlekileyo awunako ukuba nomfanekiso wesoko ukuba sibiki ngolo hlobo kwaye nantoni na oyenzayo ungakhe ufumane nakuphina ukulibale oku ukuba iingingqi zabasikelelekileyo ndingathetha oku kunye nopawulos ongcwele iliso alibonanga indlebe ayizivanga okanye akuthanga qatha entliziyweni yomntu oko uthixo akugcinele abo bamthandayo ngoko yima ukuba uphulaphule eli khaseti umise umatshini lowo uze uguquke ukuba usindiswanga ulungisane nothixo oku ndikuthetha njengomntu onamava ngokwawo njengokuba ndikholwa entliziyweni yam kwaye ndithi ukuba ezi zinto ukuba imibono endilahlekisile uthixo abe linqeba kum ngokwenza intetho enjengaleyo kodwa ngokunyaniseka okusentliziyweni yam ndisazi ukuba ukhona mnye kwemibono wakhe wasilela ndiyakholwa ukuba ndakhe ndakuzo zombini ezo ndawo makube le kuye nawuphina ongumntu ukuhamba loo ndlela ibhekisa ezantsi ngoku uyesu emva kokuba wayelugqibile olungiselelo lwakhe washumayela kwimiphefumlo eyayingena kusindiswa eyayingena kuze isindiswe ngoku ibhayibhile iyasixelela loo nto waya washumayela kwimiphefumlo eyayisentolongweni eyayingaguquki
given to them they spurned mercy and
ayinceba bayinikwayo bayimangala inceba ngengoku balindele umgwebo inokuba elixesha elinjani elo ndinqwenela ukuba bekukho indlela ethile bendinokulishukumisa ngayo ihlabathi ngaloo nto ndenze ukuba babone ukuba iyinene kangakanani na kwaye uyesu wathi ngokwakhe njengokuba uba owandithumayo ndinithuma ngokunjalo nam
And as the Father sent him to preach to the living, to those who had hope, and then
Kwaye njengokuba uba wamthumayo kubashumayele kwabaphilileyo kwabo babenethemba aze aphinde azise umyalezo ukuba mnye kwabo babengenathemba kubonakala kulungile ngeli xesha ukuba oko kumelwe kukwenziwa uba umoya kaKristu ophila ngaphakathi kuthi akayitshintshi imvelo yakhe okanye awuyitshintshi inkqubo kathixo umelwe kukuba ube into enye kuso sonke isizukulwane umelwe kukuba yinto enye wathi njengokuba uba owandithumayo ndinithuma ngokunjalo nam ulungiselelo lumelwe kukuba yinto enye kangangokuba yena wathi ndibona abanye bentu bezivala izivalo kuyohane ongcwele ishumanesini lowo ukholwe kum imisebenzi endiyenzayo mna uyakuyenza naye yabona imisebenzi ukushumayela kwabalahlekileyo ukuphilisa abagulayo ukuze ke kube kwabo kungena kwenzeka ukuba baze basindiswe yabona umsebenzi waqhubela phambili kuyinto enye nje ngoko oku kwenzekile ndangandingakubeka ngolu hlobo ulungiselelo lukayesu kristu lufakwe ngaphakathi kwibandla lakhe kule mihla yokugqibela nantso into esikholwa yona singabaninzi ndikholwa kunye nani ndiyakholwa koku ukuba bendingakukholelwa ngendisenza into ethile ngako ngokuba ngapha koko ndimlo unoxanduva apha ngaphakathi kwaye ukuba umoya kathixo ungaphakathi kuwe unoxanduva ngabantu kwakukho isibhalo esasihlala sindixaka ukuba kwakutheni nakuba umoses abe nokuxelela uthixo imbono engcono kunaleyo uthixo wayenayo ndade ndafumanisa ukuba yayingumoya kakristu lowo ungaphakathi kumoses yabona uthixo wathi moses ahlule kubo ndiya kuyitshabalalisa yonke into ndiqalise ngawe wathi nkosi waziphosa ethubeni wathi thabatha mna ndicime igama lam ngenxa yaba bantu kanye babemvukela intliziyo yakhe yabavela yabona
And when a minister that's got the people on his heart
Kwaye xa umlungiselele nabantu entliziyweni yakhe ndingathini ukuzibandike natyala kokwam phambi kothixo nakum ukuba ndibe nento ethile endiyigodlileyo ebantwini obathanda ngcono kunoba uzithanda wena ndingathini indoda ukuthabatha umntu ebandleni ngokujoyina ngesandla okanye ukufefa okuthile okanye ubhaptizo oluthile lobuxoki okanye into enye ize ibenze bahlale phantsi kwempembelelo yobuxoki ibe isazi ukuba ibhayibhile ilele apho ize ithi iyamthanda loo mntu nokuba ndithe ndakungqibela ukuphila kwam nokuba kuyintoni na mandinyaniseke kuthixo nabantu ukuba ndibaxelele inyaniso mandingaze ndibe ngumlahlekisi ndingathini ukulahlekisa endimthandayo nokuba ndingabenza buhlungu ndiyabathanda nangoko naso isizathu sokuba umthwaxaze umntwana wakho kungokuba uyamthanda akukho ngenxa yokuba ungamthandi kungokuba uyamthanda ukuba wenza into ephosakeleyo uyakufa ukuba umlungisi ngoko lube njalo ulungiselelo njengoko kwakunjalo kunjalo namhlanje kushunyayelwe kwangqinelwa ngokupheleleyo ngelizwi likathixo ukuba ayinakuba ngumntu kunyanzelekile ukuba ibe nguthixo kunyanzelekile ukuba kube njalo qaphela laa miqondiso minye yomoya wayenzayo uyesu ityhilekile emhlabeni ngemihla yokugqibela kwalaa mqondiso mnye womoya wamazisayo ngokwakhe ukuba ungumesiya umazisile namhlanje usengumesiya ukwenzeka kwalaa miqondiso okunye kuvelile emhlabeni oko kwavelayo ngaye into awayeyiyo laa ntsika yomlilo inye wathi upawulos ongcwele wayibona loo mnye konke oko kuphindekile kunemveli enye kuko kusenza into enye uyesu wabanga ukuba yena wayengenzi nto ade uyise ambonise waye uyise ngumoya oyingcwele siyayiqonda loo nto sisikhundla nje sikathixo asikokuthi ngoko nguphi kubo onguyise kuyesu kristu uyesu wathi uthixo wayengubawo wakhe kwaye ibhayibhile ithe umoya oyingcwele wayenguyise wakhe ngoku awunakumenza ukuba abe ngumntwana ongumgqakwe ngoko umoya oyingcwele nguthixo ngokunjalo uyesu wayenguthixo ngoko uthixo uyise unyana nomoya oyingcwele zizikhundla ezithathu zikathixo zizibonakaliso ezithathu zikathixo omnye uyinxalenye kathixo ndiyinxalenye kathixo yabona kodwa andinguye wonke uthixo nawe awunguye wonke uthixo yabona ezi zizibonakaliso zikathixo eziphezu kwethu njengonyana abenziwe onyana nguyesu kristu awathi uthixo ngokwakhe waba yinyama ukuze asifele ngoku umoya oyingcwele wahlala umbonisa izinto ezizayo kwaye akazange aphosise yayigqibelele yonke loo nto ngaba mnjalo akazange azamkelele dumo wanikela udumo kuthixo wathi unyana akanakwenza nto ngokwakhe koko wabona uyise ekwenza kwaye uyise umoya oyingcwele yayinguyise wakhe ngaba kunjalo yosef nyana kadavida musa ukoyika kumthabathela kuwe umariya inkosikazi yakho kuba oko kukhawulwe ngaphakathi kwakhe kungomoya oyingcwele owayenguyise wakhe waye umoya oyingcwele wabonisa uyesu izinto ezizayo wamxela izinto ezazikho waye yena wayengumprofeti thixo ngokuba ilizwi lenkosi liza kuphela kumprofeti ndibonisa kuba amazwi eza ekwimoya engeneno abaprofeti babhala oko inkosi yayibaxelela kona kodwa yena akazange abhale nto ngokuba yena wayelilizwi yayinguye ilizwi qaphela kwaloo moya oyingcwele wawuphila kuye uya kuba mzuzwana ihlaba lingabi sandibona ke ninani yangundibona ngokuba ndiyakuba nani ndibe kuni kude kube sekupheliseni kwehlabathi yeza kuni wathi mna yayinguyise owayengaphakathi kuye lowo ndiyakuza kuni waye wathi xa umoya oyingcwele uthe wehla phezu kwenu uya kunityhilela ezi zinto ndinifundise zona anibonise izinto ezizayo nantso ke ngoku siyaqaphela ukuba njengokuba umoya oyingcwele wasebenzayo ebandleni ngoko wenze ngokunjalo umoya oyingcwele kanye izinto ezikwazinye namhlanje usazisa ngentsika yomlilo kanye ngokuthalekileyo njengokuba kwakunjalo ekuqalekeni yinto enye ekuboneni yona isihla phezu koyesu uyohane wayivakalisa emlanjeni iyordani
And has proved everything, even
scientific pictures of it. Aina kuphikiswa. Yayingokwenzululwazi, yayinto ephathekayo. Yayingeyoninga intombi. Yayingeyobungcali bengqondo njengoba uGeorge J. Lacy wathi iliso lobuxhakaxhaka bekamera alinakubamba ubungcali bengqondo. Ukukhanya kubethe kwiliso lekamera. Uyintoni ngani bandla? Nokwathi malunga neenyanga ezintandathu okanye ezibhoze edluleyo apha ndimi apha ndisithi nguyitho inkosi ndizawuya ethusa ne-Arizona kuya kubakho ukudubula kuya kuvela iingelo zezixhenxe niyakhumbula kungekho uthixo eyenza ibe inene kangangokuba ulinde ixesha iluke wathabatha umfanekiso waloo nto ngokomoya ibonwe kwangaphambili yenzeka yayinto ebonakalayo kanye ngokuchanekileyo iingelo zezixhenxe ezathi zeziza ngokuhlanganiswa kwezibhalo ziphele kuba zonke iimfihlelo zebhayibhile iyonke zilele kumatywini asixhenxe yazi ukuba loo nto kwincwadi ikwiniwe loo nto nayo ilungelelanisiwe impihlelo yencwadi iyonke ilele kuloo matywini asixhenxe eyathi inkosi yenza ukuba siwazise kwaye kukho amadoda ahlele apha namhlanje awayelapho kanye ekho kunye nam ukwenzeka kwaloo nto ulinda ixesha iluku waqondakalisa kwaloo nto inye ukuba eneneni yenzekile ngokuba yayinguthixo oyethethe ngayo yayinguthixo oxhasa ilizwi lakhe ukuze alenze xa athi uya kulenza
carnal person like myself.
Ngoko ke asingomntu uthile, umntu onengqondo yobuntu onjengam, ophakathi kwenu bantu. NguThixo ongunaphakade. Usebenza umntu yinyenzo leyo, akukho nto ayenzayo ngaphandle koba ayenze ngomntu. Ndiyayiqonda loo nto yena okwakhe sisixhobo sakhe sokusetyenziswa eso. Nanto into ayikhethayo, ukuba kutheni andazi. Ngewenza ukuba ilanga lishumayele ivangeli, ngewenza umoya ukuba ushumayele ivangeli, ngewenza umoya ukuba uzenze ezo zinto, kodwa wakhetha umntu.
That human will speak back to human, not his self.
Yayimbono yakhe leyo ukuba umntu athethe emntwini, hayi ngokwakhe kodwa ilizwi lenkosi leza kwaprofeti abaprofetayo abashumayeli. Oprofetayo ke okhanyela ilizwi lakuqala angathini ukuba ngumprofeti wenyaniso, yabona? Akanakuba nguye ngokuba ukhanyela inyaniso yelizwi. Waye ngoko ukuba akenza injalo ngoko eli lizwi ngokwalo. Kuba lifunyelwa ngobunyaniso belizwi nangobunyaniso bomoya liyakubonakalisa lonke idinga elalithembisayo nantso indlela esasingayo ukuba yinyaniso yona okanye hayi nantso into eyathethwa nguyesu ukuba ndenzi oko kubhalweyo ngam ukuba ndiyakwenza ngoko musani ukukholwa ndim yabona ngoku siyazibona ezo zinto khumbula amatywini asixhenxe ayegqityiwe zathi ezo nyaniso zisixhenxe ke enye yazo akazange asivumele ukuba siyazi thina bangababekho kwityina lesixhenxe beva ninonke ndiyaqikelela yabona ityina lesixhenxe akazange asivumele wema kanye phaya kwela gumbi wayityila onke ngamanye waye uba ndiyakuze ndishumayele nantoni ebomini bam eyakhe yaphefumlelwa yayiyilaa nto ndimele ukuba ube yinyani kuni ndime apha ndinixelele into eza kwenzeka ze ndiye kanye phaya ukuze ndiqu inzululwazi nayo yonke enye into uphando lwezenzululwazi nayo yonke into imfihlelo ebantwini iqondakalise ngokuba oko kwenzekile kanye phaya nize nibuye niive isombuluka yenze ilizwi ngalinye libe inene kanye ngowuphila omhla siphila kuwo siphi apho sikhoyo wayekhumbula kwela tywina lesithandathu apho onke loo maxilongo asixhenxe avakala phantsi kwela tywina lesithandathu ndakufika kulo uya kuyibona loo nto onke isixhenxe amaxilongo enzeka kwela tywina lesithandathu isixhenxe sihlala njalo siyimfihlelo sikhangele eso sixhenxe ukugqitywa oko yayikukuza kwenkosi oko izulu lazola kwathi cwaka akwabikho mntu ushukumayo ngoba uyesu wathi ngokwakhe akukho nengelosi yezulu eyaziyo ukuba ndibuya nini na andikwazi oko ngokwam ukuba kuxesha nini na uba ukufake engqondweni yakhe nguthixo okwaziyo ngumoya wathi bendingakwazi ngoko kwakungatyhilwanga xa elaxilongo lesixhenxe lavakaliswayo okanye ingelosi yesixhenxe ityina lavulwayo ngoko kwabakho ukuzola ezulwini yabona akuzange kukhutshwe okuya kwenzeka kodwa phantsi kwetyina lesithandathu apho la maxilongo avulwa khona khumbula ngaphantsi apho sifumanisa ukuba laa mvana yavela yathi gqi yasishiya isihlalo senceba sayo umsebenzi wayo wokuhlangula wawugqityiwe yaze yavela yathabatha incwadi kwisandla sokunene salowo wayehleli phezu kwetrone ke ixesha lalingasekho Kwathi ngesikhuphe ingelosi yavela kusahluko sesithenge okanye isahluko sesihumi umkolo wesithenge isithi le ngelosi yehla yafunga ukuba ixesha lalingasekho kodwa uyabona kule ncwadi kwakulapho okuhlangulweyo yayiyincwadi yentlangulo kwaye yonke into eyihlangule yayibhalwe kuloo ncwadi konke okwakuphelayo kwakubhalwe encwadini kwaye wayengenako ukusiya isihlalo sakhe sokucamagushela ade abe ugqibile ngokupheleleyo kwaye wayengenako ukukuhlangula emnqamlezweni ngoba bemiselwe ngenxa engaphambili kwincwadi yobomi yemvana kwaye wayemele kukuma apho enze izincino ade umntu wokugqibela kugqitywe ngaye uzuko kodwa ngenye imini waphakama apho weza yayiphi incwadi yayisekumnini ongumoya uthixo onamandla onke kwaye uyohane wabhekabheka walila ngokuba kwakungekho mntu unako nokukhangela oko encwadini aze ngokukodwa avule amatywina ukutyhila into eyayiyo imfihlelo efihliweyo iimfihlelo zazikumatywina asixhenxe ngethuba lamatywina asixhenxe avulwayo oko kwavulwa ibhayibhile iphela amatywina asixhenxe yayitywina ngeemfihlelo ezisixhenxe kwaye kula matywina asixhenxe kwakuqulethe imfihlelo iphela yayo kwaye yayiyincwadi yentlangulo itestamente entsha hayi endala yayimemeza kuphela ngetestamente entsha abenziwanga abanakwenziwa bagqibelele ngaphandle kwethu amahebhere 11 yabona ngoku intlangulo yeza kuphela akuba umhlangulo efile kwaye bona babe phantsi kwegazi lemvana ngokolutho hayi umhlangulo babe ngekahlangulwa wade umhlangulo wafile qaphela ngokuqala umhlanguli uyohane wabhekabheka naku uhlela uthixo etroneni enencwadi esandleni sakhe eyitywine ngamatywini asixhenxe kwaye lonke icebo lentlangulo lalikuyo kwaye yayilahlekile kuhlanga loluntu kuadamu waze uthixo yaphindela phi usathana wayengenakuyithatha wenza nje ukuba alahlekwe yiyo kodwa yayiyaphi ngoko loo ncwadi yayingeyohlanga loluntu intikelelo yayingezo zalapha apha uhlanga loluntu lwayilahla ngoko yaphindela emva kumnini wayo wakuqala yayinguthixo ke lowo naku ehleli nayo apha waze wabiza umntu othile ukuba aze kuyibanga uyohane wabhekabheka akwabikho mntu ezulwini akwakho mntu emhlabeni akabakho nangelosi nanye into enokuyithatha incwadi okanye inciki yamatywina okanye nokuyikhangela oku akukho mntu wayefanelekile uyohane uthe walila ngokukrakra ngoko ingelosi yeza kuye yathi musa kulila yohane kuba ingonyama yesizwe sakwayuda yoyisile kwaye ifanelekile kwaye uyohane wakhangela ukuba abone imvana okanye abone ingonyama kodwa wafumanisa ntoni imvana kwaye yayimvana enegazi imvana eyayixheliwe ithuba lingakanani ukusukela ekusekweni kwehlabathi imvana yeza yahamba yaya kulowo wayenencwadi esandleni sakhe sokunene yayithabatha incwadi yakhwela phezu kwetrone yahlala phantsi iyo leyo kwakuphelile nini xa amatywina atyhilwayo xa okokugqibela leyo yayinto yonke wayeyihlangule kwakungekho nto wenzela ukuhlangula kuthi kwakutheni ukuze angahlanguli kumashumamane eminyaka eyadlulayo kumawakamini eminyaka eyadlulayo yabona amagama wasencwadini yobomi kuloo ncwadi kwaye yena wayemele kukuma apha ngokuba yayinjongo kathixo ukubahlangula amagama wabekwa kwincwadi yobomi yemvana ngaphambi kokusekwa kwehlabathi imvana yayilapho kunye nawo ukuze ixhelwe nanto imvana isiza xa yaxhelwayo yabuya ukuze yenze izincwino zentethelelo khangela kuyo kungakho okuninzi ukulinganisa okuninzi kwayo yonke enye into kodwa kukhothile oyineni oyakusindiswa kuba yona ibandla laliniselwe ngenxa engaphambili ukuba lingabi namibimbi okanye bala liyabaphaya kwaye imvana yafela loo njongo kwaye ngoko xa igama lokugqibela kulaa ncwadi lahlangulwayo imvana yafika yathabatha incwadi ndingulowo akwenzayo oku ingelosi ikerubi amashumi24 amadoda amakhulu izilo yonke into yadula izithaba zayo yawaphambi kwetrone yathi ufanelekile wena uyohane uthe yonke into ezulwini nasemhlabeni yandiba ndikhwaza amen ndikhwaza halleluya nendumiso zikathixo ukukhwaza kwenyuka kuba amagama abo aye kulaa ncwadi ukuze atyhilwe yaze imvana yabe ityhilile imvana yayihlangule kodwa yena ingenakuza lide libe lonke igama lalityhiliwe oko kwakusenzeka phansi kwetywina lesithandathu phambi kokuba itywina liqhekezwe yeza kubanga oko yakuhlangulayo yeza kubanga oko yakuhlangulayo sele inako kakade kulapha kanye encwadini yayithabatha esandleni sakhe ngoku yeza ukuzakwamkela oko yakuhlangulayo ngumsebenzi wayo lo igqibile ize kukwamkela
oh
elinjani lelinjani ixesha ikuqondakalisile oko ityina lesicenxe likuqondakalisile oko yabuya yathabatha incwadi yentlangulo
It was to be the seventh angel message.
Yeng umyalezo wesithunywa sesixhenxe owawuza kutyhila elesixhenxe amatywini asixhenxe isityhilelo ishumi isixhenxe ngoku uyakufumana apho oko yabona wayibona le ngelosi isihla yabeka unyawo lwayo phezu komhlaba naphezu kolwandle yayingukristu lowo enomnyama phezu kwentloko yakhe qaphela yena uyakufumana kwisityhilelo esokuqala kwakhona enomnyama phezu kwentloko yakhe ekhangeleka njengeyasipile nesardiyo njalo njalo uyelo esiza ephakamise esinye isandla olunye unyawo luphezu komhlaba olunye luphezu kwamanzi waphakamisa isandla sakhe wayenomnyama phezu kwentloko yakhe usenjalo ngumnqophiso lowo wayeyingelosi yomnqophiso eyayingukristu enziwe wangeneno kancinci kunengelosi ukuze eve ebunzini uyelowo esiza waphakamisela izandla zakhe phezulu ezulwini wafunga lowo uphila ngunaphakade anaphakade lowo ngunaphakade uyise uthixo ukuba kusayi kubakho xesha xa kusenzeka oku liphelile kuphelile kugqityiwe kwayengoko izibhalo zithi ngomyalezo wesixhenxe isithunywa sasemhlabeni umthunywa wasemhlabeni esesixhenxe nesigaba sebandla sokugqibela ekuqaleni kolungiselelo lwaso xa siqalisa ngokungena emhlabeni ngelo xesha imfihlakalo kathixo yala matywini asixhenxe iyakwaziswa ngelo xesha ngoku siyabona ukuba siphi na ingaba kunjalo sihlobo ingaba kunjalo qaphela konke kungenzeka konke okwakuhlangulwe encwadini weza ukuza kuhlangula konke okwakuya kuhlangulwa kwakusencwadini kumiselwe kwangaphambili ngaphambi kokushiywa kwehlabathi wezela kuhlangula oko konke okwakuhlangulayo kwakubhalwe apho ndifuna ukunimbuza umbuzo ngoku nani bantu baphulaphule ikhasethi phulaphulisisani lo mehlo oyikekayo ezo ntloko zinkulu ngokoyikekayo ingaba seso sizathu esibangele ukuba lo myalezo ubachase ngolo hlobo abafazi besigaba sanamhlanje ingaba lo myalezo womthunywa wokugqibela wathini yena phaa ezantsi emlanjeni malunga na33 eminyaka eyadlulayo njengokuba uyohane wathunyelwayo yabona ukuza kubakhanyisela ukuza kokuqala kukakristu umyalezo wakho uyakwazisa ukuza kwesibini kwihlabathi jikelele kwaye wenze loo nto kanye ngoko ukuza kunokuba kusondela khangela into eyenzekayo ngoku kuba ndiye ndakwemba intloko ndazibhuqabhuqa phezu komqamelelo wam ndahamba emgangathweni yintoni ndonakele kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndabuza amadoda amabini ndandikhwele nawo ngakhe ndabuza ujack mo ngaxesha lithile kwaye nonke ndiyamazi ujack mo ndiyakuye eshiyeport ndathi mzwana ujack ube ngumhlobo senyongweni endakha ndanaye emhlabeni kwaye phambi kokuba ndimbuze ndabuza inkosikazi yam ukuba kukho umntu onento ayaziyo ngam okubi nako konke yinkosikazi yam bona umntu endimthandayo ndakhe ndathi ke kuye ngenye imini ndathi sithandwa ndingumyeni wakho ndingumlungiseleli wevangeli andifuni kuzisa hlazo kuloo ndimthandayo hayi andifuni kukukhathaza andinakuzisela hlazo uthixo makale ukuba ndingaze ndenze nantoni na enokwenzakalisa kwaye ucinga uba ingamenzakalisa kangakanani yena uthixo ukuba ndimthanda kangakanani na uyinkosikazi yam yena ungumsindisi nothixo wam ndifuna ukubuza umbuzo ungafihli nto undixelele inyani ndathi ndifunde kakhulu kaye ndiye ndamangaliswa mna ndenziwe ngendlela apha engaqondakaliyo engaqhelekanga ndiyayazi loo nto yonke umntu wathi luhlobo olunjani lo mntu ke yabona awunako ukuzenza uyiloo nto uyiyo ngoba balo lukathixo aye ndathi ingaba ndilahlekwe ingqondo yam nje kancinane yazi ndabe ndiphantse ungabikho ndathi kutheni ndibagxeka nje aba bafazi rhoqo ngeli thuba ndibathandayo bandibiza bathi ndingumthiyi bafazi andithiyi nje mna nje ndithiye abafazi yabona yimposiso leyo ndiyabathanda abafazi ndithetha ukuthi njengodade wethu andizukunimbambazela inkolo ndibona ukuba ndenza ungalunganga andinako ukundixelela loo nto ndindithanda kakhulu ukuba ndingayeka loo nto amanye amadoda anokuyenza loo nto luhlobo lwahlukileyo lothando olo ndiyanithanda ngokuba ndithanda oko nikuko ningumncedi kunyana kathixo kwaye niyinxalenye yakhe yabona kwaye ndiyanithanda ngokuba nenziwe ngokomfaniselo wendoda nendoda yenziwe ngokomfaniselo kathixo ngoko ke kunye nibanye kukristu naso sizathu sokuba ndinithande nayiphina enye into ayinanto yakwenza noko uthixo uyakwazi oko ubomi bam bonke yabona injalo loo nto ndiyanithanda ndingathini ukuma ndithi rhoqo xa bathi xelela bonke abafazi xa bathi baza kuza apha beze kumamela umzana ubrenham eshumayela nabakaminwele zabo ngendlela eyahlukileyo bathwale umnqazi okanye enye into uba uya kuqalisa kubadubula njemalunga neenwele emfutshane nezenu ningafaki into eqatywayo nezinto ezinjalo njalo ezilolo hlobo nantso into abayenzayo oh uthetha ngumntu othile bathi kutheni unga bathi abantu bayakholwa kuwe kwangumprofeti kutheni ungafundisa abafazi ukuba bangazamkela njani na izipho zomoya njenezinto ezilolo hlobo endaweni yokuzama ukubafundisa izinto ezinjengaleya ndathi ukuba banakufunda oaebhenyibabo bayakuzazi njani isibalo esisebenza ngonobumba yabona lungani kuqala waye okona ndishumayelayo kokona kusiya kuba kubi ngoko uthi kutheni ungayeki nje hayi mhlekazi kumele kubekho izwi elingena ngokuxhasene noko enye yawona madoda abalulekileyo kubulungiseleni namhlanje yabeka isandla sayo phezu kwam ngekudala yathi ndiza kukuthandazela mzana ubrenham ukuba uyakuvuma ukuba ndiyenze loo nto uba uthixo ayikhuphe loo nto entliziyweni yakho yathi bayeke abafazi kwezo zinto ndathi uyakholwa kuloo nto mhlekazi ungumshumayelo okungcwele yathi ngokuqinisekileyo andikholwa yiloo nto kodwa yathi kuxhomekeke kum ndathi hayi yathi kuxhomekeke kubalungiseleni ndathi abakwenzi kumele kubekho umntu okwenzayo umlambo umelwe kukuwelwa ndimelwe ukuxhotyulwa isikhumba andifuni ukuyenza loo nto uthixo uyazi uba andifuni ukuyenza abaninzi babo bafazi bondle abantwana bam kwaye bangakuncama ubomi babo ngenxa yam ngokufutshane uyacinga kwaye ubakolo lukathixo lusasaziwe ngomoya oyingcwele ucinga ukuba ndema ndizole ndibona usizana loo mntu siyangqophaya phandle kwinaphakathi elingenathemba ukuba ndikhwazi ngokuchasene naloo nto ndingenzeli kuba ngokrelekrele kodwa umoya wesizwe umoya webandla ingenguwo umoya kakristu ngoku umoya webandla ihlela bajikile abafazi baya kungena kwimbutyulela phaya ngaphesheya waye mna ndimilizwi nje elikhwazayo phumani kuyo balekani nimke ekungcoleni musani ukuvumela umtyholi enze into enjalo kuni yinto engalunganga kwaye ninama-assemblies of god nivumela abo bafazi nibavumela banqothule iinwele zabo nize nibalele ukuba baqabe imakeup enenenakho sibhalo sichasene nemakeup kodwa sikho esichasene nokunqothulwa kwenelo akamelwanga nakuthandaza phambi kothixo itsho ibhayibhile umyeni wakhe unelungelo lokumala amshiye njalo uzimisa kwihlabathi njengomfazi ongengcwele ibhayibhile itshilo uyamhlaza owakhe umyeni xa esenza loo nto yiloo nto kanye iyathethwa ibhayibhile yabona ke kodwa umfazi oqaba imakeup sifumanisa umfazi owayenzayo loo nto ebhayibhileni kwakanye yayinguyizebhele yayinguye lowo kuphela komntu ebhayibhileni owayeziqaba ubuso yayinguyizebhele kwaye uthixo kwangoko wondla ngaye izinja zasendle waba lihlazo kwaye naye yonke into eziphethe kakubi bizwa ngokuba nguizebhele animelwe kukuyenza loo nto aninyanzelekanga ukuba niyenze yintoni ebangela ukuba niyenze ngoko ngumoya umtyholi aniyiqondi loo nto ndiyazi ukuba aniyiqondi ningabantu abalungileyo kakhulu nilungile nindibamba isandla nithethe nam ndiyanithanda injalo loo nto kodwa kuba ndiyayibona loo nto andingebi ngumananisi upawulos wathi andixezelanga unixela lonke icebo likathixo wanga ungebikho gazi lamfazi liya kuba phezu kwezandla zam ngaloo mini okanye nobalele ndoda ndinixelele inyaniso kwaye bendikuthiyile ukuyenza loo nto ndingakuthiyanga ngenxa yokuba ndingafuni ukwenza oko uthi xa ndixelela kona kodwa ndiyanithanda andifuni ukundikhathaza ngoko ndiyakwenza ntoni kodwa olusululekileyo uthando olungcwele ndiyakuqhuba ukuba uyenze loo nto uyesu wathandazela nkqu kuphepha umnqamlezo ukuba kunokwenzeka ukuba indebe idlule wathi noko ke ingabi intando yam koko yakho ingaba kuyafuneka ndibe nguloo mfo uyakuthetha oku kuyafuneka ndibathathe abafazi bathandekayo balunge kangako nayo yonke into ze ndibacuceze babe ngamasuntsu ingaba ndiyakunyanzela ukuba ndiyenze loo nto ingaba ndiyakunyanzela ukuba ndithathe abazalwana uba mangabalungiseleli ndize ndini apho ndibacele uba bathanda imali nehlelo lwemvaba kunokuba bethanda uthixo mna kubazalwana uba bathandekayo babeka ingalo yabo o ingaba ndimele kukuyenza loo nto owuthixo musakuvumela ukuba ndenze loo nto kodwa andikucezelanga ukunixelela lonke icele luthando olululo olundiqhubele kuloo nto ingaba yiloo nto lo myalezo ulolu hlobo nje akukho ndawo yimbi ehlabathini okuyo Uphi apho ukhoyo?
Right.
Ulungile.
They're afraid.
Bayoyika, yabona? Kodwa ubungena noyiko ngokuchanekileyo. UThixo wahlala enjalo, yabona?
All right.
Kulungile. Ingaba ilonto abo bafazi bekhalinyelwe kangaka njengomyalezo? Bengazi, bawutyilwanga, ndakubonisa oko kodwa khange kuthi qatha kum kwade kwangenye imini, yabona? Khangela apho, kulungile. Ngokuqinisekileyo kulingene ulungiselelo. Ngoku ima umzuzu nje, ngaba bakhe kwakho ixesha apho kwathi kwakho ihlabathi lomfazi ngaphambili?
According to history, in the days of Elijah,
wezembali ngemihla kaEliya, kwakukho umfazi obizwa ngokuba nguIzebhele. Waba nolawulo phezu kwebandla likaThixo, nto leyo ithi iBhayibhile uyakuphinda kwakhona kwimihla yokugqibela umoya wakhe ngebandla umbutho. Waye uya kuba lenyukazi aye amanye amabandla kunye naye aya kuba ngabafazi baziphethe kakubi kanye njengokuba enjalo yena. Ngaba kunjalo? Isityhilelo ishumi nesixhenxe sithe wayelihanyukazi kwaye yena ungunina wamahenyukazi. Ayinakwangamadoda lawo ngabafazi abo, yabona? Kwaye bonke balahlo bephilo bafakwa echibini lomlilo batshatyalaliswa. Ngaba inyaniso leyo? Nantso ke qaphela ngethuba la iZebhele wabakhoyo kwakho indoda eyathi yabakho yachasana naye uThixo isa indoda sazi nokwazi uba yayivela phi na. Yayingenamlibo olungiselelo, ayizange ibe ngumpristo okanye nantoni na.
He come forth an old rugged
man. Nafika indoda yakudala engqashalalayo semahlathi negama elingueliya kwaye yabeka izembe kwiingcaphu zomthi. Kwaye babeyithile ingeko kuphela oko kodwa ibandla layo liphela naliyithile. Kwaye ngethuba elithile yacinga ukuba yayimiyodwa wathi yena hayi ndinamawakasixhenxe asekhoyo kunye nawe, yabona? Yayilelo qela linyuliweyo elo, yabona? Kuhlala njalo kukho elo qela. Wathi musa ukoyika eli yazi uba ucinga uba ulahliwe ngenxa kwamahlelo ethi yakunyusela phaa phezu kwenduli kodwa wathi noma wakasixhenxa khona kwale nto ishumayelayo, yabona? Ndinawo. Ngoko emva komhla wakhe iRoma yathabatha ulawulo kwaze kwakho ixesha kwakukho ihlabathi lomfazi ngalo kwakhona zonke iifashoni zabafazi indlela abathi ngayo bavele nenkqazana yabo nezinto ezinjalo, yabona? UThixo wavelisa omnye okanalo moya mnye kuye umoya kaElisha. Ngaba kunjalo? Waze wathi izembe libekiwe ezingqanjini zomthi. Kwaye kwakukho umfazana omdala okrwada apho awayemtshatile washiya umyeni wakhe watshata umntakwabo uHerode. UHerodiya kwaye yena eziqabile ongohlekisayo walo mhla edanisa wafundisa intombazana yakhe ukudanisa. Wayenentombi ngoyise lo ungengoyise uyise mbumbulu ngoyise umntakwabo uHerodiya. Yayintombi yakhe lo mfazi. Waze ke wayifundisa ukudanisa yaze yangozihluba impahla wenene umdanisi ifuze unina. Waye wayecinga ukuba wayenokutshata kane okanye kahlanu enze nanto nathanda ukuyenza. Naku bephuma uHerode babengamayuda bonke ngoko ukhumbule babengabantu benkonzo. Naku kufika uHerode nebandla lakhe ukuza kuphulaphula umprofeti kwaye abantu babekholwa ukuba wayengumprofeti. Wahamba wayengqo ebusweni babo bobabini wathi akukho mthethweni kuwe ukuba umthathe. Yindlela ekwamphakamisa isiciko ngayo oko, yabona? Ngoku indoda nje eqhelekileyo ngeyathi kunjani uHerode? Siyavuya kuba nani kweli bandla lethu namhlanje. UYesu wathi naniyakubona bani xana niphumele ukuya kubona uYohane? Ingaba niyakubona umpristi onxibeka kuhle wonke? Hayi, abanjalo olo hlobo lunxamisa intsana lungcwaba abafileyo, yabona? Wathi naniyakubona ntoni umoya ingcongolo ezangisanisana nguphi na umoya? Bathi welela ngapha Yohane siyakumhlawula ngokuthe chatha uba uyakushumayela kuthi kwaye thina sibona umbutho omkhulu. Hayi uYohane, hayi akazange ayibona loo nto. Wathi naniphumeni siyakubona ntoni ngoko xana niyakuva nakubona uYohane umprofeti? Wathi kwaye ndithi kuni nongaphezulu kumprofeti ningakwamkela nguye lo mprofeti wayethetha ngokuba uyeza ndiyakumthuma umthunywa wam phambi kobuso bam yena uya kulungisa indlela yenkosi. Wayengumthunywa womphophiso. Wathi akuzange kubekho ndoda izelwe ngumfazi inkulu njengokuba yena enjalo, yabona? Nalo hlobo lwendoda uThixo wayivelisela lo mhla uEliya indoda yasemahlathini emva. UYohane kwayinto enye, yabona?
The spirit of Elijah.
Umoya kaEliya ophezu koYohane
And he says, when it comes a woman's day
again, the struggle rises again.
Before the coming of the Lord, when the herd will be perfect, the righteous walk out of the
world, the ashes of the wicked
like ashes
of their feet.
He promised it again.
Notice,
the Holy Spirit
must
be in the living in. There must be someone rise up. That's got to come.
Umele kubekho
abani
oyakuvela.
That's exactly what he said would be a sign just before the coming of the Lord.
Kanye phambi kokuza kwemini enkulu eyikekayo yenkosi, ndiyakunithumela uElia. Yena uyakwenza ntoni? Uyakubuyisela inhliziyo zabantwana emva kwimfundiso yoyise, emva eBhayibhileni. Baphume kokwahlukana kwamahlelo babuyele emva eBhayibhileni, babuyele kuThixo. Nantso into ayakuyenza. Qaphela kuba lixesha elimnandi kangakanani na eli siphila kulo. Abo baprofeti babakhalimela ubafazi balo mhla kwaye bobabini bayihlawulela ngobomi babo loo nto. Imbali iqondakalisa ukuba nalinye kuloo maxesha yayilihlabathi lomfazi apho abafazi babelawula khona. Khangela ngonamhlanje siya kuba nomongamelo omnye ngolunye lwezi ntsuku. Khangeleka ngathi ngenzeka loo nto khona ngoku.
She is president.
And then umfazi mongameli yabona yena ngumfanekiso nje oyintloko apha kungekudala kwixesha edluleyo kwesinye sezinye izizwe umfazi wafumana ukuphunyiswana yonke into kubo bonke abantu ngokude umongameli ngokwakathi ndimyeni wakhe umongameli wezizwe ezimanyeneyo yabona nguye omisela ifashoni abafazi bazilandele kanye njengoba wenzayo Isabel ngake nayiva intshumayelo yam ngonqulo lukaisabele niyazi ngalo niyabona kuba siphina ngoku niyabona kwakwenzeka ntoni apha kwibheko kanye ezivini ezidluleyo apha esixekweni umlungiselelo weSt Lutheran uhambe mamprista wamakatolika weSacred Heart uba enyuke eze kumshumayelela waze wenza njalo kwaye umlungiselelo weFaith Lutheran wehla waya kumprista wamakatolika wamshumayelela ibhunga lenkonzo liphanga phesheya ngoku lihlangene eRome leleta ijikeleza athi omhlobo wamalungileyo David Du Plessis xa ndandifile apho ndamxelela malunga nayo eFort Mile Creek kungekudala kwixesha elidlulileyo engaqondi kwajika ibandla walifaka kanye eBabyloni xa wonke umntu wayesithi o zonke iinkonzo ziza kubanye ngoku ewe ndiyayazi loo nto yabona kanye njengoba kwakubhaliwe encwadi inyani yesiprofeto ngowe-1933 ukuba oko kuya kwenzeka ngoko aniqondi uba oko kukumanya nokuhlanganisa kukasatan ibhayibhile iyayithetha loo nto kwaye kuya kuba semva komzuzu nje umzuzu nje ukuba zihlangane ezibenye ukuze iinkonzo zonke abe kugqityiwe yabona liya kuba lapho iphawu lakho lerhamncwa kunjalo yabona andinaxesha ndinokuqhubela phambili noku kodwa sekumalunga nomkhono phambi kweshumi elinesibini yabona ndifuna ukugqiba ndifake elinqaba ndizibeka nje izivalo apho unokubona khona ukuba unokwenzeka ukuba siphina sizeke sivale emzuzwini nje embalwa ngoku qaphela nje okwenzekayo abaprofeti babakhalimela ubafazi ngaloo mihla baze babizwa ngokuba ngabathiyi bafazi injalo loo nto ezembali ziqondakalisa ukuba kwakunjalo ngoku yima umzuzu nje ndingazibhala izibhalo bhalani uTimoteo wokuqala isihlanu isithandathu ibhayibhile ithe umfazi ophila kwiziyolo zehlabathi azinakwasi iziyolo zikathixo ngoko zimele ukuba zizo ezo yabona umfazi ophila kwiziyolo zehlabathi ufile ngeli thuba adla ubomi nantso into eyathethwa kumprofeti upawulos ongcwele
the woman that lives in this worldly condition
umfazi ophila kule meko yasehlabathini ufile ngeli thuba adla ubomi
if she rejects mercy
ukuba wala ineba unokuwela umda owahlulayo apho kungekho thuba kuye kwakhona ngoko ke uphi naloo mehlo akhe aqatyiweyo iinwele zakhe ezichetyiweyo ungapha yakomgca kungekho ndlela yakubuya umva kwaye kufanele ukuba kubekho ulungiselelo luya kumshumayeza kodwa khumbula ngelo xesha sekugqityiwe konke kuphelile kukuncincithekisa nje uyakubakho ulungiselelo oluya kubonakalisa imangaliso emikhulu uyoweli watsho kodwa akuyikubakho xesha lentlangulo seliphelile imvana sele ithabathile incwadi yayo kwaye ukuhlangulwa kwayo kugqityiwe njengoba uyesu kuqala washumayela waze waliwa waze waye wancinguthekisa abo babengaphakathi apho awashumayeza abo babesentolongweni bengenakuguquka babengenathuba lokusinda olulungiselo olunye lumele ukuphindwa kwakhona ungathini kuba lona lungaba lutsalo lwesithathu lwamandla lusiya kwabalahleke ngona phakathi kungenzeka ntoni ukuba kulapho ndiyathemba ukuba kukho apho kuthini ukuba kulapho yicinge njalo nto umzuzu ngoku
What if it is, God forbid?
Uthini kuba kulapho uthixo makale ndinabantwana kodwa ukhangeleka ngokuqinisekileyo kukufutshane apho wawutheni ukuze lo mbono ufike ndisengumntwana kwakutheni uze ndingacingi ngawo ngaphambili kwakutheni ukuze elo thongo lize apho kwelo gumbi ngenye imini lithi lulo olu kuphakathi ezinzulini zemiphefumlo elahlekileyo waye uyesu washumayela kuyo wanqina kodwa yona ayizange iphuphuke
And more I
praise the Lord. Kona ndashumayelayo kokona baya besibababi. Akukho nguquko, akukho thuba layo. Imvana ithabathile incwadi yayo xa itywina lesixhenxe ilungele nje ukulivula itywina lesithandathu. Khumbula, balifihle itywina lesixhenxe kuthi akazange akwenze oko. Xa ingelosi yemaya umhla nomhla iwachaza, kodwa ngoko ayizange yenze njalo kweliya. Yathi kukho ukuzola izulwini, akukho mntu waziyo, yayikukuza kwinkosi. Uthi akuna kubanjalo ndiyathemba kuba kunjalo masihambe nje sibheke phambili apha ndinento ethile ndiyibhalileyo yabona
kulungilekhumbula
lo uphila kwiziyolo zehlabathi zezinto zehlabathi esenza njengalo angaya enkonzweni enze njengengcwele oko akunayo nanye into yokwenza noko yabona kodwa ufile ngeli thuba adla ubomi khangela into amenzele yona umfazi amahlelo
They made her a hand.
Amenze umphathi welizwi elingcwele, nto leyo ichasene neBhayibhile.
They made her a priest.
Amenze umshumayeli. Oko kuyaliwa sisibhalo.
Even makes her now become ruler.
Bathe bamenza ngoku wangumlawuli, usodolophu, abalawuli, yonke into elizweni. Nomlungiseleli endlwini kaThixo. Ngelithuba netyala laso sonke isono esakhe senziwa. Inguye unobangela waso. Injalo lona.
I'm not speaking right.
Ngoku andithethi ngamalungelo unetyala nguye owabangela ukuba lonke usana luzalo luyifama nguye unobangela ukuba kumbiwe lonke ingcwaba nguye owabangela isono ukugula usizi inqwelo yezigulana ayinabukhala ngaphandle kokuba oko kubangwe ngumfazi akukho kukhala kunobenziwa akukho sono akukho kufa akukho lusizi akukho kutsala nzima koko ngumfazi owakwenzayo
God forbids her to go to pulpit.
Waye uthixo makale kuba umfazi aye kungena epulpiti nashumayele. Kodwa bayenza loo nto. Ihlelo lembaba. Ubona kuba kuphi na?
She's a goddess.
Usisithixokazi.
How the devil is.
Indlela asebenza ngayo umtyholi. Kuba abantu bangamakatolika bayabenza abafazi izithixo bathandaze kubo. Injalo loo nto. Isithixokazi Maria. Njalo njalo. Ndiyayibona yokuba kwibhunga lezenkonzo bathile ukuba kuyakwenzeka bathandaze ngokuthe chatha kuYesu. Ukuba oko kunganceda ekubeni amaprotestanti angene yabona
oh
elo qhinga ayinakuguquleka batsho yabona isekwangamtyholo wakudala mna ibhayibhile yatsho ukuthi nenza ukuba bamkele uphawu emabunzi abo magama angabhalwanga encwadini yobomi yemvana libandla elamiselwa ngenxa engaphambili eli ndithetha nalo hayi kwabo baphaya phandle hayi mhlekazi bephuma kwiqela ngalinye ubatsalile abamiselwa ngenxa engaphambili bakhe nabo azela bona kwisigaba sexesha ngasinye waye nalo limile lilo elo lilo ndishumayela ilizwi phatha ilizwi laba sisithixokazi nonobangela waso sonke isono ibhayibhile yathi andimvumeli umfazi bafundise okanye abe negunya koko makathobele njengoba usitsho umthetho yabona waye akanakuyenza loo nto kodwa bamenza umlawuli welizwe usodolophu irhuluneli kungekudala uyakuba ngumongameli ngokuqinisekileyo yiloo ndlela nantsi endlela okuhamba ngayo yabona waye abantu bayenza loo nto ngenxa yokuba bengakhathali ngeli lizwi hayi mhlekazi abanakuze bayibone loo nto khangela la majuda imiphaya izifundiso amadoda aqhubekileyo baze uyesu wathi ningaboyihlo umtyholi bekunokuthini ukuba bendinokumzisa ematyaleni khona ngoku phambi kwenu aske sikuzame oko okomzuzu nje kwaye uthixo andixolele ngokuma ngokuchasene naye kodwa okomzuzu nje ukunibonisa into ethile kungathi nakuba uthi ke mna uzuko kuthixo ndathetha ngelwimi haleluya ndiyazi mna ewe ndinawo makabonge uthixo ewe em wenza njalo khumbula abo bantu bakwaisrayeli ibhayibhile ithe emva kokuba wabizayo baphuma abantu wabasindisa ebakhupha eyiputa wabatshabalalisa ngenxa bengazanga bawulandele umyalezo yabona badla imana ephuma
ezulwini
badla imana wathi ushiko ayiniza phezu komhlaba ukuze badle baze bema phambi komthunywa bayibona intsika yomlilo baliva ilizwi likathixo baze balibona elingqinelo baze ngoko ngenxa yokuba babefuna ukukhona kukhora akusena kubakho madoda engcwele angamanye kungakho okunye okanye okuya kunwele ukuba singcwele nathi kunwele kukwenza konke oku bonke abantu bangcwele uthixo wathi zahlule kubo mkapa umosi wathi bonke bangakwicala lenkosi mabahambe nam njalo lona yabona ya siyavula nje umhlaba wabaginya yabona babe ngabantu abalungileyo ewe umhlekazi kodwa oko akuzange kubangele loo nto asingabo bonke abathi nkosi nkosi koko ngokwenzayo ukuthanda ugabawo wam asikoko siqalisayo ngulowo ugqibezelayo ngoko akukho ndlela zinqunqayo uyakhuthwa ngokusemthethweni eligqatsweni akukho zindlela zinqumlayo umele kukuza njengendlela esayithethayo isibhalo ukuba sidigugukani ibhaptizwe egameni likayesu kristu naniyakwamkela isipho somoya ingcwele akukho ndlela inqumlayo ukubamba izandla ukujoyina icawa okanye imvaba yiza ngaloo ndlela ngaphandle kokuba ufe kwisiqu sakho uze uzalwe ngomoya ongcwele kathixo ulahlekile uphelele apho akukho ndlela zinqumlayo wena uthi ke ndingowenkonzo ndiyayazi loo nto ilungile loo nto ke umama wam andiyithandabuzi loo nto kodwa apha nguwe loo ndithetha nayo yabona nguwe umele ukuza ngaloo ndlela ngokuba akukho ndlela zinqumlayo uyakukhutshwa ngokusemthethweni ngomgwebo yiza ngaloo ndlela inye kuphela indlela kwaye ukristu nguye loo ndlela kwaye ukristu lilizwi eliphila ngaphakathi kuwe elingcina yonke into awayithembisayo ngethuba elilelayo bona ndiqondile oko ulungile qaphela ngoku abanye bathi abantu balungile ngokuqinisekileyo andiyitsho ukuba abangoi balungileyo andiyitsho ukuba usisileyo ongcwele nabo bonke abo bafazi bangengomafazi balungileyo bayinjalo nomama kodwa ngokuqinisekileyo andithandazi kuye ngokuqinisekileyo andenzi njalo ngokuqinisekileyo ndithe ndabona abantu abaninzi abalungileyo kodwa abazozithixokazi bangabafazi amadoda mnye kuphela umlamleli phakathi kothixo nabantu ngoko kutheni uba umntu ongowakwamoya indoda yehlabathi ileta ejikelezayo awathi umzalwane ejubulesi umzalwane wethu othandekayo amele ukuyijikelezi mhlawumbi abanye benu banayo ahlale eweni nayo kwibhunga leenkonzo zonke nakuphapha ithi ibiyinto yomoya kakhulu ukuqala umoya oko akunjalo o umoya wenkosi ubukho phaya ibinomoya kakhulu ewe nantso ke kuba ngoba lithuba lokuhlanganisa amaprotestanti naleyo nto babe banye into esithe sayilwela nyakanyaka kwaye ibhayibhile imele loo nto yasixela ukuba iyakwenzeka kwaye abethu enye yezona nkokeli zethu zibalulekileyo ingena kanye phakathi ithi lilungile laa nto yinto eyenziwe sithi lize lonke ibandla loprotestanti liwela kanye ngokuthanekileyo nje ukuba uyakhangela phaya phezulu yitsho inkosi oqala ilizwi layithetha loo nto waze umoya wenkosi wayithetha loo nto ngo-1933 oko kwachaza zonke izinto malunga nezizwe eziya kuya emfazweni nendlela abaya kuya bayiyo omathini zonke into lolo hlobo yathi yiloo nto kanye yakwenzeka ekupheleni nayiyole ke ayizange isilele kwaye nabi kuyibona ihlangana ndiyayikhumbula intshumelo yam ngonqulo lukayisebhele kungekudala kwixesha elidlulileyo nendikhumbula elitha isitha ngendlela ngaloo ntwasa ukuya kubaxelela uba ndashumayela ngaloo nto yabona nendlela endathi ndachaza ngako ngaphambili ngoko ukuba kuyafika ixesha xa elibhunga lenkonzo liyakuthi ekugqibeleni libe luphawu lwerhamnqa ngokuba luyakumanyana nerhamnqa liyayenza loo nto kwimihla yam ndiphile ndade ndayibona loo nto kwaye nangamaprotestanti ngezigidi esiwela loo nto kuba yiloo nto abakhangele yona bazimpama uyesu wabaxela bowafarisi zimpama ndini zabakhokele bemfama ngokuba impama ikhokela imfama wathi azayikuthizeyele zonke madini kwaye nako apho wawela khona ndingayikholelwa njani into yokuba indoda eyema nam aziyathetha nam ibe nokuhlala ize ndixele into enjalo ndiyabona isifiwe kumehlo umehlo engqondi nezilumko ndatshiyelwa intsana iziya kuthanda ukuthanda ndiyazi ukuba ngamhla uthile loo nto iyakundiza ubomi bam kunjalo iyakwenza njalo kodwa nasi inyaniso isaziswa wokuqala ukufela elicebo lomoya uyingcwele yohane umbhaptizi kodwa kazange akungqume bafa ngokwendoda ngoko eza inkosi yesu bayibethelela bathumele bomoya ongasindisa umntu esonweni ngaba kunjalo bathi bamkhulu busefano wathumela ngokuchaseneesono babacaphisa kangako bayifaka phakathi intloko yakhe kodwa wabhayekumoya wanikela ngomoya wayakuhlangana nabanye lo mkhosi wobomi Paulo Pedro no Paulo no Joana Miguel. Bani kala ngopo mbabo. Kuba ibangeli tangezela. Senza ntoni? Bathi bayichazla bona laba prophets babdal.
So the true word of God would honestly be told.
Uze inyanisa ukuthiko ithelwe ngomnyaniseke. Iphefumule phansi singalelo ayikhala lokho engakanani. Uze inkosi babheza abobenza okubi. Kodwa kuyo bakhaba ngabanye bayakunikela ngesikhathi bobomi babo ewe injalo loo nto ngenxa yale evangeli kamoya ongcwele nomkhubula wayo obomvu lihlala ikopha ligazi ewe kuyakwenziwa njalo ngenye imini kodwa ndilindelele uyure xa sekugqityiwe kukho udade esandula kupha iphupha walithumela kum bathi ndibabonile ela bandla lilungisa indlela yokubulala mna ngokufihlakeleyo xesha lithile xa ndifuma emotweni yam ndingena ndibhityule ngokusuka kodwa wathi ngoko umoya wathi hayi ngeli xesha kodwa loo nto iyakuza emva kwexesha uthixo makale ukuba ndibe nokwenzelelana ngayo nantoni na andazi nto ngaphandle kweyesu kristu naye bethule ekunqamlezini siphila kumhla oyikekayo sisono esenze oku ewe bamqulu bastefano benza uba intloko yohane inqinyule ngumfazi owenza oko andazi uba siyakunikela njani ngezethu kodwa oko kuyakwenzeka ngenye imini kulungile qaphela uyohane ongcwele uba benisifuna ezo sivalo malunga naloo nto uyohane ongcwele isithandathu amashumi 4:9 lapho akhona imana waze uyesu wathi ke bonke ngabanye bafile uthi ke udadewethu ndakhe ndambona lo mfazi ethensa ekumoya no ewe ndakhe ndababona besenza loo nto ndakhe ndabona thia ngelwimi ndikhe ndabona ewe uyesu wathi baninzi abaya kuza kum ngaloo mini bathi ndazenza zonke ezo zinto yabona badla imana entlango uyesu wathi kwaye bonke ngabanye bahlukanise ngonaphakade bafile iphelile ngabo ngonaphakade bathabalala kanye apho entlango nokhumbula amahebhere esahluko esithandathu abakha basiyaziswa inyani bakwala ukuhamba kuyo akusekho ngokuko konke kubo yabona elasemdleni ko ngeli thuba inyani kweziswe emntwini okwethuba lokugqibela baze bakwale ukuyamkela ngokwencwadi yamahebhere yabona bayakuthi akusekho kwanto ehlabathini nozeyi basinzise kuphelile ngabo akho nguquko akho kuhlangulwa akho nto ishiyekileyo kubo bahlukanise ngonaphakade ibhayibhile ithilo balindele ingqumbo eyoyikekayo yomlilo eyakutshabalalisa abo bachasayo kwaye xa inyanzo yevangeli iqondakalisiwe ngopheleleyo yangqinelwa baze ke bajike bemke kuyo kuphelile ngabo kuphelele apho yinto eyoyikekayo kodwa ndimele kukuyithetha khumbula indlela osezo singayigcinanga indawo yazo yakuqala kodwa zimkazi yakuso kwindlu yentolongo yasenyameni apho ihlabathi lihamba khona namhlanje kwakuloo ntolongo yini akukho nguqu khumbula kwiminyaka embalwa edlulileyo ndathi andandifihla ndivele tisako uphakathi kokuba imelika iyamkele kulo nyaka kungenjalo ayinamve iyamkele konke kona ndiyabona uba ibheke phi na ewe ngoku ndiyamangalisa ukuba ngaba lutsalo lwesithathu na olu othixo makubelele kuloo nto ingaba iloo nto utsalo lwesithathu olulolwayo unganjalo oh bethu yicingeni ngezihlobo yicingeni andithandi ukwenza njalo uyesu wathi olu hlobo lokuhananisi ukuba ufuna ukuyibhala loo nto umateyu 23:7 ndinayo apho funda apho kodwa ndingayibona bafarasi ndini bazimfama ninayo imizuzu njembalwa yeminye masibone masithile kuyo kuba ndithe fundani bekukho into ethile ke ndifuna ukuyifunda nje phambi kokuba ngoku ndiyawuthi mhlawumbi ndishiyelele enye into kodwa masifumane nje le okomzuzu nje umateyu 23 umzuzu nje lungile kwaye sakuqalisa nevesi 23 phulaphula njengoku uze uyifunde yonke loo nto wakufika ekhaya ukuba unakho okweminye nje imizuzu embalwa ngoku khangela apha umateyu 23 qale ngomqolo 23 yehani nababhali ngokukhumbula ngamasingayingele la athetha nawo yehani nababhali bafarisi banentsindini ngoba nifani namangcwaba aqatywe ifutha ngabantu abafileyo abo namangcwaba aqatywe ifutha athi abonakale mahle okunene ngaphandle kanti ngaphakathi avele ngamathambo abafileyo nokungcola konke ukuhanahanisa nombona nengcwabano ngaphakathi kwabo ngaphandle ndingugqirha uzithile ngesho ngokwanjalo nani ngaphandle okunene nibonakala kubantu ningamalungisa khangela kwibhunga leenkonzo zeleza kwamoya zihleli apho kanti ngaphakathi nivele ngihanahanisa nokuphasana nomthetho yintoni ukuphasana nomthetho yintoni enenowaziyo ukuba ilungile uze ungayenzi Jesus.
Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites.
Because you build the tombs of the prophets and garnish the sepulchers of the righteous. See, all the prophets.
And say, if we had been in them days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. We would have believed the word of the Lord and
watch.
Wherefore you be witness unto yourselves.
Kangela.
Go on, You Pharisees, you Pharisees,
I will in the future, as your Pharisees, you will be crucified.
He predicted he would send them with the word of the Lord.
And what would they do the same thing that
they were doing?
Spirits don't lie. Man is possessed of them. But spirits don't lie. You're the one.
You believe in the prophet. And condemn them.
I was to be the Messiah. Why never for a woman for the band, Bakupela can you bring the Spanana there in two male long yellow
color?
What the infama, Cogela infama? What is it?
All Babas did a part, Galagos of Paulus of Mel, then the Sabatai Calagabalos of Mel. You hypocrites.
Banan is in.
Why don't you take the same
thing?
You've done the same thing then you've done now. Pharisees, Sadducees, and self-righteous.
I tell you, the hour that we live, the hour that we live,
when the enemy is about to take this
land,
there's a man in the middle of the
Jumped across the land. Whatever the other, I'm Paul Revere.
I'm an American
Jew.
Why in the palace
of the United Kingdom?
He come and he's already here. He's done conquered. Remember, But he couldn't go along with the message.
But you can't kill. You can put the messenger to sleep, but you can't. That's what he did.
But his third ngaloxa washumayela kwabalahlekile abangenakuze basindiswe kwakhona kube pha ezantsi lawo makhulu aqatyiwe amehlo ekhona washumayela kwimiphefumlo esezihogweni eyingamkeli inceba kodwa yayihlukaniswe ngonaphakade kubukho bukathixo kodwa nangoko abazange bayiqonde loo nto into yayiyo ngoba uthixo wamenza apho ndiyamangalisa ukuba ingaba lungiselo lwakhe lunyukela kwindlela enye kwimihla yokugqibela njengoba walolunjalo njengokuba uba wandithumayo ngokunjalo ndithuma nina mna imisebenzi endiyenzayo mna ndiyakuyenza nani abalahlekileyo abangenakuze basindiswe babeyalile inceba yayilutsalwa lwakhe lwesithathu olo ngoku ingaba kukho umbuzo utsalwa lwakhe lokuqala waphilisa abagulayo ingaba njalo ulungiselo lwakhe lwesibini wayeprofeta ulungiselo lwakhe lwesithathu wayeshumayela kwabalahleke ngonaphakade iintaba ezintathu njalo njalo abalahlekileyo ngonaphakade ulungiselo kanowo loo nto ulungiselo lwenza into enye unowashumayela injalo kanye loo nto wangena enqanaweni wathi awungena enqanaweni kwakho iinkqubo ezixhenxe ekwathi akwenzeka nto ngazo ubungqina bakhe bashunyelwa kwabagwetyiweyo isodom negomora uyesu abhesela kuzo zombini njengokuza phambi kokuza kwenyana womntu kuya kuba njalo ukuba njenemihla kanowa kuya kuba njalo ukuba njenemihla yesodom wabhetelela kunowa unowa wayenotsalo oluthathu kwaye olwesithathu lwakhe lwalushiya kwabalahlekileyo emva kokuba kucango laseluvaliwe kuba uthixo wayeyeka yahlala apho kwangekho mntu unokungena okanye aphume babe ngaphakathi bona kuba njengaphezu kweentaba ezisixhenxe eyona ntaba iphakamileyo kulapho yahlala khona inqanawa entabeni yabona ngaba kunjalo ngemihla yesodom utsalo lokuqala yayimlungisa ulothe waye ibhayibhile ithe izono zesodom zawuthuthumbisa umphefumlo wakhe olungisayo imihla ngemihla indlela abafazi babeqhuba ngayo ndiyakhumbula njengoba kunjalo ngemihla kanowa babesenza ntoni babesidla besela bezineka besendlini abafazi yabona abafazi yayintoni ngemihla yesodom ngabafazi umyalezo wokuqala yayingulothe bamhleka bephoxisa baze bathunyelwa abanye abathunywa ababini baze betha yayilutsalo lwakho lwesibini lukalothe besodom
But look at that one, it went last.
Kodwa khangela kulowo wayeyigqibeleni. Kukho enye inceba engaphezulu.
It's all over then.
Kwakuphelile ngoko. Kwasekuphelile konke ngelo xesha. Lo mphunywa wesithathu wathi wehla apho. Utsalo lwesithathu wayeyintoni yena? Yayilu hlobo olunjalo olungiselelwa wayenalo.
He sat with the elected.
Wahlala nabanyuliweyo waze baxela oko kwakusenzeka emva kwakhe ingaba kunjalo kodwa wathi akuhla ebhekisa ebhabhiloni okanye eyangena esodom wafumana ukuba noabraham ngokwakhe ekhala ukuba ndinokufumana amalungisa ngamashumi amahlanu konke ukuhla kuya kwishumi lamalungisa uthixo wathi ewe umana ishumi lamalungisa mandixele into ethile dade umzuzu nje usenokuba ngodidi lwakudala kodwa unento ethile abakumkanikazi bokwazana kwenzela nomfazi abangenayo unento ethile anganekuze abe nayo kunjalo usenokuba ngodidi lwakudala ngokunxiba kwakho okunxibe njengenenekazi basenokuthi khangela kula mqenkele kunywele mdala musa ukukhathazeka unento ethile noku umkanisanasincinane ngokwazana kwendlela nomfazi onehlabathi liphela lijonge kuye phaya phandle angenayo akanakuze abe nayo ulahlekile ngonaphakade ugwetyiwe yabona akangeze unokuziphatha kakuhle unesidima akukho nto anayo yena unelobi ebambi sayingenisa imiphefumlo elahlekileyo esihogweni iimfama zihamba ziyokutshona kuyo ngoku unento ethile wena uyazi usenokungabikho nkqubo incwadi yenkonzo kodwa kusenokwenzeka bobubomi bakho bobulungisa obubamba ingqubo kathixo ukuba ingaweli ehlabathi ihlabathi yalisayikukholwa yiloo nto nina abafazi nibizwa ngokuba ndingabaqinqeleka abangcwele wena ndodana ingazi kwanto kodwa ukhala kuthixo imini nobusuku ngenxa yezono ezilapha elizweni isenokuba nguwe ubambe loo ngqubo ingawi ukuba ndingafumana ishumi ndiyakuyisindisa uba ishumi ndingafumana ishumi njengoba kwakunjalo ngemihla yesodom kuya kuba njalo yabona uba ndithetha ukuthini na hayi ukuba ndingafumana moyisi lalishumi ukuba ndingafumana ishumi lamabhaptizi ukuba ndingafumana ishumi labakwamoya ukuba ndingafumana ishumi leembaleki ukuba ndingafumana ishumi labaphathiswa ukuba ndingafumana ishumi labalungiseleli kodwa ukuba ndingafumana ishumi lamalungisa ukho lilungisa ngukristu ukristu uphila ngaphakathi lowo ngaphakathi kwabalishumi yabona ndiyakubasindisa kodwa umthunywa wokugqibela washumayela kwabagwetyiweyo uthi kwetha waya apho isimalo sicelwa kwenzeka ntoni na kodwa umlilo wawa ngentasa elandelayo njalo loo nto emva kokuba yena wenza loo mqondiso kwakamfinya emva kokuba wenza ulungiselelo lwakhe lokuprofeta uhleke le ntoni usara wathi yena ndihlekanga wathi ewe uhlekile yabona ngokukhawuleza emva koko yaya kungena ebabiloni okanye yehla yaya kungena esodom ayizange ibafumane ngoko umlilo wawa yafumana uloda neentom zakhe ezinzini yathi phumane apha ngokukhawuleza yabona yaphuma yehla yahapho khumbula yena isendleni yayo ehlayo yayithuma ezithunywa phambi kwayo kodwa yona yehla ngokwayo kunjalo kuyafumanisa ukuba yonke le nto yayinjalo na yaze yayifumana izaliswe yintoni ngabafazi abaqabe ubuso umyalezo oyako abagwetyiweyo bayakwenza ntoni bawuhleka benza ntoni namhlanje kwaloo nto inye ndingoyasemsofon ngobunye ndikhe ndaxhentsa ndikumoya uziko kuthixo ndithandaza ndikulungile qhubela phambili ndiyawuzicheba into lezam uba ndifunukwenza njalo ndiyakwenza oku ndiyakuthetha nje oku andinyanzelekanga uba ndibhabhise egameni kayesu andikhathali noba kuthilwa ntoni na upawulos wayengumthi bafazi omdala nanjani na loo nto yi kulungile qhubela phambili ngolunye lezi ntsuku ukuba usendalongo ndiyakuwela loo mntu andisayi kunwena kwakhona ukuba nenze okulungileyo niyifile into endiyithethileyo ngumsindi mzalwana dade ngiyayiqonda into ethethwayo ndiyakuwela loo mga kwaye andisayi kufuna ukuyenza loo nto ndiyakuhlala niyiva ivangeli ngokuqinisekileyo kodwa ninakuze niyamkela andinako ukuyamkela kodwa ivangeli iyakushunyelwa kwabagwetyiweyo bawo balahleke ngonaphakade bangena kusindiswa kwakhona seni kuloo ndawo ke nibe ningazi nicinga ukuba niphila ezikolweni nibe nifile ngoku nidla ubomi o phulaphula bonke abawelileyo umyalezo weyure ngaphambi komgwebo ivangeli iyashunyelwa kwabagwetyiweyo kuqala ngaphambi koba bahambe ngaphandle kwencebo unowa wavala wavavubungqini uthixo waluvala ucango emva kotsalo lwesithathu emva kotsalo lwesithathu esodom iingcango zavalwa kwakungasekho nceba ishumi lalingenakufunyanwa waye abalahlekileyo babe nayo ivangeli ishunyelo ababengenakusindiswa ngokuba yayikukuthi nje wahlala kuyiloo ndlela isigaba ngasinye sexesha sigaba ngasinye siyawala umyalezo ngaphambi komgwebo ingaba wayenzile loo nto kwakhona ingaba ubokuvela kwintsika yomlilo apha izantsi phezu komlambo ingaba ubokuvela komyalezo osika abafazi zedlule indawo apho bamele ukuba khona ukukhalumela obalungiselele bathabatha indawo kwicala lehlelo endaweni yokuhlala nelizwi ngeli thuba uthixo athe waqondakalisa ngokupheleleyo ukuba nguye lo ingelosizana le nto engazinto engafundanga enjengomntu nguthixo ingaba sifikelele kwindawo ke apho utsalo lwesithathu lubuyela kwakhona kwabalahlekileyo ngonaphakade ingaba lo yengulo mbono ndawunikwayo njengenkwenkwe njencinane yento phaa ngaphesheya kwaye ndiye ndayentona kwaye kukho umnqamlezo wegolide wevangeli obengezela usihla uqondakalisa uba ngumqondiso ovela ezulwini ngokuchanekileyo nje khumbula umnqamlezo wabonakala unjengephiramidi kananjalo wakhiwe yabona ingaba oko yile ndawo intloko apho kuphelele khona kwaze kwaqala apha kwaya kufikelela ebuntlokweni njengephiramidi eyenyuka ukuphumela kuluther uwesley pentecost ukuze ke kulandele ukucinga kwelitye ingaba yiloo nto le ukuba yiyo leyo siphi ke loo nto isenokuba yiyo ndithemba ukuba siyiyo kodwa kunyanzelekile uba ibe yiyo kunyanzelekile uba ibe yiyo kubula nje loo malungiselelo anyanzelekile asoloko enxibelelene kanye eyinto enye olunye nolunye kumele kukufika kwaye uthixo akatshintshi ndicinge loo nto luma isazela sakho ngamazinyo akho omoya ufumanise ukuba siphina unokuthini ukuba yiyo leyo ube useyiloo ndlela uyiyo ngoko usenokusuka nje uhambe kuphelile ngawe kwabo bangaphandle emva kokuba incwadi yathutyathwayo imvana ityina lesithandathu ityhiliwe nawonke amatywina kuphelile ndiyathemba ukuba akunjalo kungenzeka lungile ngoku ingaba seso sizathu esibangela ukuba olu tsalo lwesithathu lube lundindize ithuba elingaka uyaqaphela utsalo lokuqala notsalo lwesini ahamba ukusuka olunye ukuya kolunye ndaxela kwangaphambili ngethuba ndandiqala ukuqalisa malunga nokuqala ndaze ndathi kuya kufika ixesha apho luyakuthi lwaziimfihlelo zentliziyo niyakhumbula bangaphi kuba nonke nikhumbula loo nto kwiinkonzo zam jikelele kwaze kwathi ngobunye obusuku ndayongena nje iregina phaaphe ndihamba ndaya eqongeni wabe umzana upestel apho amawaka athile abantu kwaye kwenyuka indoda yeza iqongeni yaba yiyo leyo kwaye kusuka ngoko kuhleli kwinto enye kodwa sekuyiminyaka ukusukela ndaphumayo entsimini mina malunga neminyaka emihlanu ukusukela umka kwam yintona yintona eyenze oko ingaba kungekho sizathu ukuba kube njengasekuqalekeni kwigenesis ukuzeka kade umsindo okathixo khumbula xa wenza ihlabathi ngomhla wesixhenxe akazange enze into waphumla yabona ukuzeka kade umsindo okathixo kulo nyaka wesithandathu engathandi ukuba kungathabalala bani kodwa bonke babe nokuzanzikuweni ukuzeka kade umsindo okathixo kwakhona kananjalo kwigenesis chapter 15 verse 16 uba ufuna ukuyibeka phantsi ishumi nesithandathu ishumi nesihlanu waxela uabraham ngaphesheya phaya kulaa mhla wamahamori ukrexa kwabo babezintlanga ngoku andinakuthatha ndikuse phaya kwangoku kuba bugwenxa bamahamori intlanga abukazaliseli kodwa ndiyakwagweba ndiyakuza kweso sizukulwana sesine ze ndisigwebe eso sizukulwana ngentonga yentsimbi ingaba kunjalo ingaba kube lithuba elide kangako ukuze ukuzeka kade umsindo okathixo ulungiselelo oluqhubekayo ngamakhaseti nayo yonke enye into lube lurhangule kwihlabathi jikelele ukuze lubone ukuba kusekho omnye na ongomnye kodwa mhlawumbi lowo wokugqibela ungene kwakutshanje ingaba ibibubugwenxa ube buqhubeka ixesha elide kangaka ukuba uyesu ukwayinto enye leyo ayiyo kumahebhere 13:8 umyalezo wakhe ufanele ukuba ube yinto enye silungisela ukuvala isenzo sakhe simele kukuba yinto enye ukuba lokuqala notalo lwesibini lungaphandle kwakubuzwa ingaba kombuzo engqondweni yakho malunga nolokuqala nolotalo lwesibini ingaba loo nto yenzeke kanye njengoko watshoyo ngoko kutheni ukuba lubuze olwesithathu kungani ukuba ndilubuze awokuqala amabini ayiqondakaliswe sisibhalo ndiyiqondakalalisile loo nto kuni kusasa nje kuba olwesithathu luyaziswa ngesibhalo kananjalo khangela phezu kwehlabathi bona ukuba liphi na khangela indlela abayelele ngayo inyaniso nendlela ethi yaqondakaliswa ngokupheleleyo ngayo le ndawo esisiprofeta ngoku iphi na owuthixo yiba nenceba loo nto iyenza intliziyo yam yophe ngaphakathi uthiweni ngayo siphi apho sikhoyo khumbula ezi mapho zisixhenxe phaya phezulu sasinokuxelela akukho nqopho ngapha kwazo umdla wempelaze kuye kungena kanye entlango ukusuka apho ukuya phambili kungena ingqa phakathi iinqopho zisixhenxe kanye kumdla wempelaze apho phakathi okulungileyo nokungalunganga kanye waye ekupheleni koko utalo lwesithathu lwaluqalo lokugqibela lolunde ngaba kunjalo kulungile umoba wayakungena kwaze kwathi emva kweentsuku ezixhenxa kwabakho nto eyenzekayo yabona kwiintsuku ezixhenxa umgwebo wafika ngokuba nje phulaphula ngoku xa sivala ngokuba nje ngexesha likanowa ngeba bewazilela mqondiso ukuba nje baba bebazile ngoku ndiza kuvala ukuba nje babewazilela umqondiso ihlabathi ngalo mhla ukuba uthixo uqondakalalisile apha ngokufundwa kwezibhalo emzuzini odlulileyo wabathabalalisa abo bantu kungengakuba ingekho inceba inceba ithumelwe ngumprofeti abazange bayikholwa uthixo unenceba kodwa wathumela inceba kodwa abazange babe nakuyamkela uhlala ithumela inceba njalo kuqala bayenokuthini uba bawazi lo mqondiso ukuba yayilixesha lesiphela baye bathi bakona kwathi ngequbulise usindiso lwayekelela kwabikho mntu yabona nje into yokuqala uyazi ucango lwabe luvaliwe ukuba bona niye kuphela umntu owawaziyo lo mqondiso yayingunowaloo neqela lakhe kuye kuphela ke owaziyo xa olo cango lwajijeka lwahlangana unowa wayeyazi loo nto unowa wazi ukuba kwakugqityiwe wayeyazi loo nto njalo loo nto ukuba beniwazi nje umqondiso oh ukuba babewazi nje loo mqondiso xa bambonayo lowo engena apho owayephaya phezulu kunye noabraham ukuba nje babazile ukuba laa billy graham walamhla wehla waya apho engulweni oral roberts basumayela laa myalezo kwaba abantu bamfanyekisiweyo ukuba benokwazi nje laa malungisa kudala moyisile embhaptiza phaa emva uba bekukho umqondiso wawo loo mhla ulothe xa izono zaziphuthumisayo kwa imiphefumlo yabo ngoko amoyisile embhaptiza ajika angena entweni kanye njengoba wenzayo ulothe ikuba yinto enye kodwa amalungisa phaya ngaphandle aphuma qinisekileyo ungathini xa kunjalo xa billy graham wehlayo benyukela ukwenza isigqibo kuhlafuna intungama kugodwana kuhlekwa nquphulwe inwele kutsho kuqatyiwe kungekho nento encinane okuyenza malunga naloo nto ubuye ngenelandlayo wasebhili wathi ndinamashumi amathathu amawaka ndibuye emva konyaka ndibe ndingenawo namashumi amathathu oh ndisenzile isigqibo andiyesogo ndiya ezulwini erhampuza kanye bheka phambili esonweni ukubanjwa ebudenayo ukuze ke ngoko ivangeli ibe ishinyelwa ngamandla nemiqondiso nemimangaliso yifika yomlilo iphezu kwayo nayo yonke into iqhubeka kanye njengokuchanekileyo ukuqelekwa ngaphambili uze uhlalise ngendlela ukuba bebe bathi iqela abaqinileyo abangcwele ukufunda kwengqondo obuthula obuthile mhlobo oluthile lomoya wobugqwirha umtyholo nanto kuphela into eyiyo musanuke ikholelwa ayikho kumbutho wethu asinanto uyakwenza nalaa nto ukuba nje bebewazile umqondiso ukuba nje bebazile uyesu wathi ukuba ubuwazile umhla wakho eyerusalema ukuba nje ubuwuqondile kodwa wathi ngoku nishiya nedwa yabona ukuba nje ubuwazile o yerusalem yerusalem kufuthi kangakanani nandithanda ukunibuthela ngaphantsi kwamaphiko njengokuba isikuka sisenza kumantshontsho azo ukunisusa kwigwebo leizayo kodwa niwazanga umhla wenu ubaqulubile ngamatye abaprofeti wabulala amalungisa ukuba nje ubuwazile umhla wakho ukuba nje ubuwazile wabe umika isibhalo sakho uze wazi ukuba ukuza kwam kwakungumqondiso wesiphelo sakho ngoku impama ngoku ukhalinyelwe ixesha lakho luphelile kwaye kwakunjalo njalo lo ukuba nje ubulazile ixesha khangela ngethiwa uyesu wasenza esasibhengezo ihlabathi laqhubekela phambili nje ihlabathi laqhubekela phambili ngokuqhelekileyo kuba babengayazi iyure yabo ihlabathi laqhubela nje phambili ngethuba unowangena enqanaweni ihlabathi laqhubela phambili nje abagxeki ngaloo mhla babesaqhubela phambili ngemigidi yokwazana ngokwesini basadla bayasela bayathatha benza ezo zinto bazenza namhlanje ngokuchanekileyo kanye ngokuqhelekileyo laa mqinkele kungcwele mdala oluvalule kucango ngoku nake nayifa into enjalo ha uyazi uba uthini sizawurhaxa sonke yimpeketho aphi loo manzi abagxeki ngemihla kanowa uyakuba njalo ekuzeni konyana womntu ulungile unowa wawazi
umqondiso
kwakuyinto enye ngemihla kalode kwakuyinto enye ngemihla kayesu kunjalo namhlanje bayaligxeke ixesha labo lokugqibela kwakuyinto enye sodo babengazi
Messenger was standing there. Message from God.
Ngethuba lamkunya wayemi apho. Umyalezo ovela kuThixo. Babahleka nje bazama ukubagukulula kwizenzo zabo. Labamdalo.
Come and join us. Be one of us.
Izani join ekuthi ibani ngabanye bethu.
Is that right?
Ngabamdalo.
Come and join us.
Yanani the join.
Be one of us.
Ibani ngabanye bethu. Ngiyakuba ngabanye babafana. Izani join in. Yabona? Abazange bawazi umqondiso wabo.
Wayengazi
ukuba xa la myalezo wokuqhubeka bakwaloo nto wayengena kuyibona into yoba umlilo nengqumbo yomgwebo njengothixo umlilo ovuthe isulfure wawubila esibhakabhakeni wabengena kuwubona abathunywa babenako ulote wayesazi naye wayesazi ukuba ukho ngokuqinisekileyo yinto enye namhlanje yinto enye kanye umsindo uyabila izigqithi ze-atom ziyadinga yonke into isekupheleni kuyinto enye ngoku khangelani bantu phulaphulani menisazi nithi uzana ubranham o kuthiweni ngaloo nto yonke uyazi abantu bangaqhubela phambili nje beshumayela ivangeli kanye njengoba behleli besenza loo nto bayibiza ngoba ivangeli usenokuba kuphelile benza njalo ngemihla kanowa benza njalo ngemihla kalota benza njalo ngemihla kayesu ngabamnjalo amajuda emva kokuba uyesu waxela ukuba umsindo uphelile ngani ugqityiwe ngani akusekho nto ugqityiwe ngani o batho la mqenkeleko ungcwele uphuma kwesisolo yena ingaba evelaphi laa nto khumbula wayesele elungele utsalo lwakhe lwesithathu njalo loo nto wathi kufuthi kangakanani nandithanda ukundihlanganisela ngaphantsi kwamaphiko ulode wenza ubizo lwakhe lokuqhibela abanye ndithetha ingelosi enza njalo umthunywa noba yayingubani na uthixo umisele ukwenza le mini uthixo emele kwinyama yomntu wenza umqondiso wakhe wokugqibela wenza umsebenzi wakhe wokugqibela kwakuphelile konke ngoko ungawashumayela entumani yakhe yokugqibela uhlango lwavala emva kwakhe akuphelele apho bayihleka loo nto bahlekisa ngayo abantu bangaqhubela phambili kanye ekushumayeleni ibhunga lenkonzo lingayokujoyina ibandla obukatolika kanye njengoba bethembise ukwenza njalo yonke imibutho ingeza kodwa uphawu lwerhamnqo seluphaya bayalithatha kulaa nto yabona kwaye bathi o haleluya makabonge uthixo baninzi kakhulu abasindisiwe phezulu basindisiwe batshanise bekumoya bathetha ngelwimi loo nto ayithethi nento enye yabona o bathobekile bathozamile bazithobile ayamhlekazi banaso isikhamo somoya ayingomqondiso lo nakancinane Let me give you the fruit of the Spirit between Jesus and the Pharisees. See which one had the fruit of the Spirit. What about the servants of God who accused Christ of sin? God forgive me for saying the same. Or just to show you something. What about the
things that you say? You congregation. You and your brethren. Who shows the fruit of the Spirit? Your kind old priest. Who comes to you in a hospital when you're sick? You're a gentle old priest. That's right. Who is it that always loves you when you're up against it in a tight place? You members of his congregation, don't you go near the kind old priest that loves you money? Who is it that always loves you when you're up against it in a tight place? You members of his congregation, don't you go near the kind old priest that loves you money? Who is it that always loves you when you're up against it in a tight place? You members of his congregation, don't you go near the kind old priest that
Why is your name when I got to come apart? You can't pass it. Pila is Pilagan apart. Who better went to your home? Power is telling you lying apart. Who by this, you don't go to this, that group of choir bona, a little is the bandy. Bring out this valve, as Kuban Abandu born, Lavanga.
Could the third pool be on?
Ngaba Salonis Tatulia, Quebec.
Could the third pool be on?
Long and
Pressure.
You know why some combo.
You can't even
run a pack out to Christ. You look like a little sangu. It's in a lesson that to this girl. It's in a lesson. The winter I'm coming back on. In Bana is in a tabata in my sentence. I just said, man, the Sala Panty, Yabanga, or Kokoyo, or the Sangu. Nabanga.
It's always been the third pool.
The Uxelikul Salo is hard.
Three is perfect.
Each tattoo in the belly.
The ministry comes to its perfection when it reproduces Christ again, a natural human being. As was predicted in the first of the day. Oh, think people go right on thinking their needs, thinking they're doing well, thinking they're doing well, thinking they're doing well,
and if that vision was that, and it's been so hard against women, we have come to that hour. Doors closed. Gone. Already the book is in his hand. Think of it. Let me tell you this. Just before closing
down.
It was told about an island facing the waters. There's a great reef that goes down along the side of the bank. And along this great reef,
And there was a man going walking along there.
He knew the time of day.
He had his own idea.
Why didn't he was smart
intelligent
info,
but he didn't know the time of
life.
He didn't know the time
of life.
He didn't know the time of life.
He didn't know the time of life. He didn't know the time of life. He didn't know the time of life. He didn't know the time of life. He didn't know the time.
But the moon is
a little bit of a we have come alive.
In the pond is
valid. It's a thing out of the mountain and go colors. Why are not Bana Gokuya? Musa Kuya Pamlan.
And the man turned around and laughed. Why are you on the Tiga?
Yalisperati. How about your tongue? I miss the way I call Yaz by Indona and Nogians and Nenigan again.
Tides caught him. It may be later than we think.
But then about Pele, Clash of Nova Spring.
It'll catch you.
Don't believe in me as being God. I am a man.
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, has looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all that are free, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Wandered far away from God, now I'm coming. Pray if you heard it, pray. Open wide thine arms of love, Lord. While you continue singing, I want to ask you something. Is there a spot in your heart that seems to be dark and must see it? If it is, now is the time to get rid of it right now. If there is mercy there, this I hope is a soul. I hope it is there. But doesn't it look like it could be? Listen what the Holy Spirit said in the midst of the people. After I got through, it's a voice unto you. If you've got any darkness on your life, won't you come here and learn now while we still sing? Right now, if there's a weary, there's a spot, don't put it over your order. Hoping and trusting that this is not so, but it will be one of these days, and it might be today.
And now, Lord,
with the breath of your nostrils right around you, if the tape people could only see what's going on out here now,
this crowd of water is going to be good.
That vision when I was a little boy,
Is this the time when weary?
Now you can't hardly see anyone sitting down. May I say this?
Please,
Lord, open
my
eyes. Just pray the way you want to. Just cry.
God, ukuba ndibona ukwenza loo nto kwixesha elide landulayo. Ingaba ndilinde ixesha elide enkosi, ingaba oku ingaba kuthelile. Othixo, vula iingalo zakho zothando ndamkele. Into ethile intliziyo yam isenga ngenxa yayo. Nkosi, vula kube kanye kwakhona ukuba igama lam nalibe incwadi yemvana. Thetha nam ngonkosi, mandiyamkele khona ngomnceda. Wenze njalo Thixo. IBhayibhile yathi bathi bakumqonda uYesu ukuba ngabanye bayakulila njengonyana ukuphela kwakhe obuleweyo. Nina ningaphandle ezimotweni zenu ngamazi amafutshane, nina nimithisidelezo isakhiwo abaninzi benu. Yeyamhlanje iintloko zenu isakhiwo nithi Nkosi banenceba kuyo. Yiba nokunyaniseka kokufa sihlobo, ingani uba sithila xesha nina siphi apho sikhoyo. Nkosi Yesu, ndenze ukona kungcono ndaziyo ukwenza. Ndenze konke oko ndikwaziyo ukuba kwenziwa njani na. Ndiphe Nkosi ukuba iingcango zakho zenceba zibe zisavuliwe. Kula makhulu ngeli phandle ngamakhulu akufunayo ngeli xesha. Siza lonke ichaphaza elinesono Nkosi ubangenise namhlanje. Ndiyacenga ngentliziyo yam yonke. Njengokuba sibona ukuba singomntu nje othile othethayo ngoko isibhalo ngokwaso sizisa kule yure kwaye laa mbono wenkwenkwe encinane ibabona abantu bekulo meko ngengokucinga uba izoko ngokwaso inceba iqinyiwe emhlabeni kwaye ngoko izoko ngokwaso silapha babe abantu Nkosi bekuyimo eyoyikekayo kakhulu. Owuthixo onamandla onke kweli bandla linyuliweyo ndiyathandaza Thixo uba uthulule iintsikelelo zakho ukuze babe nokwamkela ulungiselelo lobungqina olufana noba uLoti wayenalo, njengoba uNowa wayenalo, njengoba uYesu wayenalo. Babalulahleke ngonaphakade uba unokubakho ukuze bona ngokwabo batywinelwe ngaphakade ebukumkani bukaThixo kodwa benika ubungqina bukaYesu Kristu uba isenguye izolo namhlanje nangonaphakade. Ndiphe oko Nkosi, wangawungamkela umthandazo wethu njengokuba enga egameni likaYesu. Thandaza njengendlela ufuna ukuthandaza ngayo ngoku. Musa ukunqama, musa ukunqama. Ungathini uba uligama lokugqibela ungena encwadini? Mvala Neville, nyuka uze athandazele umzimba wami. Umlungiselo uzakuthandaza kunye nani ngoku ngeli thuba ndithandazayo ndiza kucula mna.
Given us, as it were, this moment of time to be able to consider our ways before Thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto Thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when Thou shalt, if Thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that Thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this day according to their coming. May it be so today And may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God granted.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day.
Granted,
through
Lord.
Jesus Christ. In his name we pray.
Lord Jesus, I pray that you'll save Becky and Sarah.
Ndiyakuthandaza, sifisa uBecky noSarah, noJoseph nabanye kananjalo, Nkosi.
Don't let this happen to my children, Lord.
Musakuvumela okwenzeke ebantwaneni bam, Nkosi.
Don't let it happen to my brothers.
Musakuvumela kwenzeke kubantakwethu nakubahlobo bam, ndiphekoko, Nkosi.
Lord, we don't know, we don't know.
Asazi, asazi.
Kodwa
umkhondo esikubonayo, Nkosi.
Is it a shaking sign?
Ngaba ngumqondiso okusukumisa khona ngoku phambi kwethu.
We pray that we might be able to pray.
Yes, by still looking at him, he's been going to Balendo Yavanjay.
Now we sit right in our door.
While
that last angel passes through the land,
I have not seen the power of the blood, and I have not seen the power of the blood.
That was Moses.
The first one.
God, be merciful, I pray.
Oh, Tiko, you
now, I'd like to ask this, you who are praying, you who
when out Tandazayo, when out Vio Bowis, many never, no bow Tiko, Vio Bows, the Bukum Ganibuka Tiko, who see Vauba, Uba Minister and Lapil Oganian, Uba Christu, Uno Colo, Colagba, Mum Christu, the Longo Buta, why we are about Mum Christu, a Pandoma Tandabuzo. I'm not going to be able to do this. I want to find out what I can do.
There's no more mercy.
I'm going to have a time when I have a time. Yabona asena kubakho bangabanye nakanjani na akunaki bakho bangabanye nakanjani na phelele apho kugqityiwe bangapha baziyo ukuba inyaniso leyo kulungile yinyaniso ngokunje ngoba sisiva ndibone elibandla ndithumele kuloo ndala iyala yonke le minyaka ndabona umyalezo njengalo loo ndidyuzise ukwimo yokungagqibeleli wayekhumbula nje ndikutsho oko ukuze nibe nokuqonda kwimo yokungagqibeleli kukho ezinye izinto ezinokusuke nje zinishukumise nivuthuluke yabona kodwa ndisibile nje ndive ukuba mandenze njalo kuba andiqinisekanga kwaye ukuba ndiqinisekanga kuba ndinyathela phina ndiyamnyathela ngobulumko yabona kodwa ndinixelele nje phulaphulani anivuyi ingaba ikho into eyona inkulu endinokucinga ngayo enakhe nayenze ebomini benu uthini kuba sekudlule ngoku ngathini kuba sekugqityiwe konke ow uthi mzana ubhenga mhlawumbi ewe ndiyazi bangathiwela phambili benza njalo xesha ngalinye ndiqacisile loo nto ndayiqonda kalalisa ngesibhalo yabona ihlabathi laqhubela phambili lijikeleza kodwa kwakugqityiwe yabona ubudenge bokushumayela busindisa abalahlekileyo kububudenge ebantwini kufulu mngokuthixo yabona uthixo ungumoya usebenza ngeendlela zomoya yabona ukwenza imimangaliso yakhe indlela ezimangalisayo kodwa thina ngabantu sinesiphelo azazi into sikhangela nje koko sinokukubona kodwa into ethile engaphakathi kwethu xa uhamba uphuma apha kwela gumbi ukuba uzange ube nayo ebomini bakho ungazange uyibona imini ungazi uba uphumile ukusuka kweli gumbi lapha waya kungena ekukanyeni okanye kwenye into kube kushushu ungakuva oko ukuba ukho luvo emzimbeni wakho lokukuchaza oko ungazi oko kungekho luvo lakubona kuwo kungekho ndlela yakubona imithi eluhlaza yakubona indalo ude ube ungena kubona kungekho mntu wakha wanako ungazi ukuba kungabe ukubukho bento ethile ukuziva kwakho ungakuxelela loo nto ungayazi loo nto ukuba ndingazama ukuxelela ilanga liyakhanya libonisa izinto yabona ungazi ukuba likho ngoba unako ukuliva ngezimvo zakho ngaba kunjalo ngoku siyazi ukuba uKristu ulapha yabona mhlawumbi awumboni ngamehlo akho yabona mhlawumbi awumboni kodwa ngombono ndiyakuxelela ulapha ndiyakuva oko siyazi ukuba kukho into ethile apha ezithi izimvo zethu singabi nakuyixela ngumoya oyixelayo ukuba uKristu ulapha ndiva ukuba usihlangule ndiva ukuba amagama ethu asencwadini yakhe ndiyakholwa ukuba sihlangulwe ngegazi lemvana ndiyanithanda kwaye ndiyazi ukuba niyathandana ow lisikelelo iqhina libopha iintliziyo zethu kuthando lobukristu ubudlelane bengqondo evanayo bufana nobo baphezulu kufanele ukuhlala siziva ngaloo ndlela omnye ngomnye njalo yabona sinyanzelekile uba sizive ngaloo ndlela omnye ngomnye yabona kuba njengokuba sithandana siyamthanda uthixo ungamthiya umzalwane wakho ombonileyo uze uthi uyamthanda uthixo ongambonanga simele kukuba sithandane akukho uthando olukhulu emntwini kunokuba abeke phantsi ubomi bakhe ngenxa yeentlaba zakhe ukuze zibe zizihlobo zakhe ow ndiyalazi olo culo ndisikelele iqhina elibophayo alimangalisi ndisikelele iqhina ungasinika isimu kulo dade apho siliyeke lidlale umzuzu nje kuthiweni ukuba sekudlule ungathini ukuba utsalo lwesithathu luyenyuka ngoku lelokushumayela kwabalahlekileyo uthini ukuba yonke imizekelo iza kubonakala ngoku kwaye singaphakathi kwaye singaphakathi ayinaba into emangalisaleyo obunjani ubudlelane ntoni leyo ubudlelane bengqondo evanayo ubukumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe yabona sizama ukwenza uthixo inkwenkwe yomkhoka isithunywa okanye enye into thixo yenza oku yenza okuya uyesu wathi thandazani ubukumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini ngoku izulu lithotyelwe kuthi kwaye thina thengwe phezulu ezulwini kwaye sihleli kwiindawo zasemazulwini ngoku kukristu yesu siyakholwa sonke uba umyalezo uyinyaniso uba uyesu kristu unyana kathixo uyasihlangula masivale amehlo ethu ngoku siphakamise izandla zethu ngoku siliculayo ngoku akukhona umnqumo olunye eli yayilo xesha lomnqumo ngobunzulu bokunyaniseka ngoku elaa culo lidlalayo masibambane izandla nomntu ongakuwe uthi uthixo akusikelele mkhristu ngokunyaniseka uthixo akusikelele mzali neville iminyaka engamashumi ahlanu nethoba kudala indlela ende uthixo akusikelele mzalwana ngoku masiphakamisele izandla zethu kuye ngoku masithobe iintloko zethu kwaye kunye singazi uba ingomso lisiphathele ntoni na ngalo mzuzu singazi uba kokuphina okudlulileyo andazi andinakutsho andinakutsho andazi kodwa ebusweni bezingongoma ndizityhileyo kusasa nje masithandaze umthandazo wenkosi iyasixelela ukuba siwenze nokuba kunjalo ubukumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe masiwenze kunye bawo wethu osezulwini malingcwalise igama lakho ubukumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini ithe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla usixolele izono zethu njengokuba nathi baxolela abo basonayo thina ungasingenisi ekuhendeni uzisindise enkohlakalweni ngokuba ubukumkani bobakho namandla nozuzo ngonaphakade amen ngoku iintliziyo zethu zithotyiwe ibhayibhile yathi bacula iculo baphuma khumbulani bathi bakwenza loo nto esibhalweni kwakungenxa yokuba babelubethelele ulungiselo lwenkosi yethu lotsalo lwesibini lwaze utsalo lwesithathu lwabe lulungele ukungena emva kweeyure ezimbalwa emva koko kwehlela esihogweni washumayela kwabalilahlekileyo ababeyalile inceba yabo isingqi sikalukhangela kuwe ukholo lwam inkosi inisikelele yenze ukuba unyana wayo nobaba lolukhazimle phezu kwenu ize inkosi ninike ubomi obunginaphakade ibe nani apha kweli hlabathi nakwihlabathi eliya kuza emva koku kwaye ubomi obunginaphakade nanga ndingayikhonza kuzo zonke izigidi zezigidi zexesha eliya kuza
This is the time and we have arrived at that place.
Ukubalelo xesha eli lesifikile kulo ndawo andinazintloni ngoko ndikushumayeleyo. Kwaye ukuba umlungiseleli ngamnye umele ukuba eme nebandla lakhe agwetye njengokuba ndawubonayo umbono ndinombulelo ngenxa yevangeli endiyishumayeleyo ngokuba ivangeli enye awathi upawulos nabanye bayishumayela. Ndiyavuya ngenxa yenu, ndiyavuya ngokuba nimamkele uKristu njengomsindisi wenu. Mthandeni yena, mthandaze, ke ndiya kunibona ngale ndijikalanga. Inkosi ithandile ngentsimbi yesixhenxe apha enkonzweni, uthi xa ndifikelele ndingakhululeka.